Blog Talk Radio.
Baby.
Banyarwanda banyarwandakazi bakunze ibiganiro bya radio Iteme, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Turi ku wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2023. Tukaba rero tuje mu kiganiro urwatubyaye kidasanzwe, kuko ubundi kiba kuri buri wa mbere w'icyumweru, ariko twatekereje ikiganiro kidasanzwe kubera inkuru y'incamugongo yatugezeho ejo ivuga urupfu rutunguranye rw'umunyamakuru John William Ntwari. Nagira ngo rero uyu munsi tuze kumuzirikana, gufata mu mugongo umuryango we, hanyuma ariko turaza no kwibaza impamvu, nubwo turi bugaruke kuri circonstances z'urupfu rwe nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda, turaza cyane cyane kwibaza impamvu abanyamakuru bo mu Rwanda, iyo hari umwe ugize ibibazo muri bo nk'uwishwe nk'uko uriya byamugendekeye, ari abafunzwe muziko batari bakeya, ubona abandi banyamakuru ntacyo bibabwiye bakamera nk'aho bitabareba, ndetse rimwe na rimwe ukabona hari bamwe muri bo basa n'abashimishijwe n'ibibaye kuri bagenzi babo, cyangwa ahubwo bakagira n'uruhare mu gushyira bagenzi babo mu kaga. Nagira ngo rero tuze kwibaza impamvu itera ibyo bintu, hanyuma turebe n'icyakorwa kugira ngo bumve yuko bo bahujwe n'umwuga kandi ko basangiye gupfa no gukira, ko bagomba kwirengera bagaharanira uburenganzira bwabo kugira ngo inzego z'umutekano, ubutegetsi buri mu Rwanda bwa politiki buzareke kubahohotera. Mbere ariko yuko dutangira ikiganiro, nagira ngo mbanze ndamutse bagenzi banjye turi kumwe. Ndi kumwe na Maître Valentin Kayezu, dukunze kuba turi kumwe buri gihe, nagira ngo nongere musuhuze. Ndi kumwe na mugenzi wanjye w'umunyamakuru Tarcisse Semana, nagira ngo abenshi muramuzi mu kinyamakuru cyitwa Umunyamakuru, ufite channel YouTube ariko hari na site internet yandikaho. Nagira ngo rero mbanze mbasuhuze, mbahe n'ijambo nuze ko mikoro zabo zifunguye, hanyuma basuhuze n'abadukurikiye, hanyuma tuze dutangira ikiganiro. Reka mpere kuri Maître Valentin Kayezu. Valentin, uranyumva?
Oui, komeranse, ndakumva neza cyane. Ndagusuhuje muri twaherukanaga kuwa mbere, ubwo n'umutumirwa turi kumwe nawe ndamuramukije, hamwe n'abandi bari muri studio gufasha mu buhanga bw'ibyuma, bose ndabaramukije, n'abakunzi ba radio Iteme badukurikiranye bose mbifurije gutangira weekend mu mahoro.
Urakoze cyane Valentin. Hanyuma Tarcisse Semana, ubundi ngira ngo ni ubwa mbere hari uje kuri radio Iteme, ubusanzwe ni wowe wajya guntumira kuri ku muyoboro wawe, nguhaye rero ikaze kandi urisanga, nagira ngo nuze ko mikoro yawe nawe ifunguye, hanyuma usuhuza abadukurikiye tubone gutangira ikiganiro.
Murakoze Anisette Karege, urakoze nawe Valentin Kayezu, murakoze namwe abakunzi ba radio Iteme ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mbanje kwihanganisha umuryango wa William Ntwari, hanyuma noneho nanjye ndabashuhuje turatangira ikiganiro ibindi bitandukanye.
Urakoze cyane Tarcisse Semana, nanone ngo ikaze, nongere nsuhuze kandi nshimire bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma badufasha. Mbere wenda yuko twinjira mu kiganiro, reka twibukiranye nyine iyo nkuru nk'uko twayumvise twese tukagwa mu kantu y'urupfu rw'umunyamakuru witwa John William Ntwari. Kugira ngo twibukiranye, reka twifashishe inkuru ya radio Ijwi rya Amerika nk'uko yakozwe n'umunyamakuru wayo w'iyo radio Eric Bavugirubusa uri i Kigali. Reka tubanze turumve. Ubuhanga bw'ibyuma mwadushyiraho ayo makuru.
Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari John William rwamenyekanye cyane ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Amakuru avuga ko uyu munyamakuru yaba yarapfuye azize impanuka saa 8:50 zo mu rukerera kuwa gatatu w'iki cyumweru. Tuganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, Senior Superintendent Irene Irere, yaduhamirije iby'aya makuru.
impanuka yabaye mu ijoro ryo ku wa kabiri bishyira ku wa gatatu saa munani n'iminota mirongo itanu mu gitondo ku ngoma ahagana mu rukerera rwo ku wa gatatu. Imodoka rero yagonze moto, moto niyo nkongi yari ariho atwawe, yaragonganye hanyuma Ntwari yitaba Imana wari utwaye moto, umumotari akomeye. Iperereza y'ubwo ryaratangiye nk'uko bisanzwe bigenda mu masida yo mu muhanda, ibyo iperereza rizagera rizashyikirizwa ubushinjacyaha rigana mu rukiko nk'uko inzira y'ubutabera isanzwe ikoreshwa.
Uwamugonze ari he, ikinyabiziga kiri he?
Ibinyabiziga ubundi byakozwe impanuka bifungirwa Kacyiru, hanyuma uwamugonze kuri police station ya Kicukiro.
Bwana Emmanuel Masabo, umukuru wa Ntwari yabwijwe rya Amerika ko polisi ariyo yabahamagaye kuri uyu wa kane igamije kubereka umurambo ngo bemeze niba ari uwabo, kuko ngo polisi yari yabanje kuyoberwa Ntwari kubera ko nta cyangombwa yari afite kimuranga.
Polisi yo yaduhamagaye ko masasaba yagiye iramutwereka yavuze ati ni we n'uwanyu, tukakonfirima ko ari uwacu. Ubwo nta zindi detaye batubwira ko ngo yagonzwe n'imodokari ari kuri moto ngo arapfa, ntazi detaye baduhaye, ntazi niko bashyumvikana.
Umugore wa Ntwari Ornella Isimbi yatubwiye ko baherukanaga mu masaha cyenda ku gicamunsi cyo ku wa kabiri w'iki cyumweru, ariko ko bandikiranaga kuri telefoni.
Mesaje nkeruka saa mbiri na makumyabiri n'umunani z'ijoro, ubwo ayo masaha yenda yakurikiyeho nayo nzi kuri telefoni yari yabaye iyo reki kompozi.
Yari yakwandikiye akubwira ngo iki?
Ngo ari kuri moto, mba ari ruhaye hakiri kare, ayo masaha y'impanuka n'ibiki byose nabyo nzi, sinzi igihe yayikoreye. Sinagiye kumubona mbura arangije umurambo.
Ni ukuba akimara kohereza ubwo butumwa bugufi telefone yahise ivaho?
Ntabwo nahise muhamagara ku kanya.
Yego.
Ngo numve kiriho, ariko nka nyuma y'iminota icumi narongeye ko namuhamagaraga nyuma y'iminota nka cumi cyangwa se cumi n'itanu cyangwa se nyuma y'isaha, ngo kirageza ngashyiramo diferanse nyine. Ariko aho nongere guhamagara nyine nasanze itagishoboka kuba yacamo.
Ijwi rya Amerika kandi yamenye ko mu ijoro ryo ku wa kabiri w'iki cyumweru, mbere y'uko uyu munyamakuru apfa, yari yabanje guhura n'umunyamakuru mugenzi we Bihibindi Nuhu. Bihibindi avuga ko bahuriye hano mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ahazwi nko kuri mirongo ine ahagana saa moya n'igice z'ijoro. Bihibindi akavuga ko baganiriye ku bijyanye n'akazi k'itangazamakuru aho bari bicaye basangira icyayi. Avuga ko batandukanye nka saa mbiri n'igice.
Wamubona gute?
Ubona gafite amakenga avuga ati nta kintu rwose, imiryango yose irafunze, ati n'ubushobozi bwo kugenda bukendera, ibintu byose ese ibintu byose birafunze, birafunze kuri njye. Ku buryo na telefone kuganira avuga ati reka mbanze ni switching off tuganire dutuje, ntawamenye ibyaha amatelefone, ati nyine reka dukomeze turwanarwane n'ubuzima. Ntabwo nabonaga ko ari umuntu wahita agenda.
Kuri Bwana Gonzaga Umuganwa, umunyamakuru wigeze kubaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG, yakundaga gukoranira bya hafi na nyakwigendera, avuga ko urupfu rwe rusize icyuho gikomeye mu itangazamakuru mu Rwanda.
Oya, bitera agahinda, birababaye, ariko ni uko byakira nyine, kubera ko nyuma y'ibyo yatwise, kubera ko umuntu wari ufite uburambe yambaye akazi kawe, kubera ko nyine bya hafi dushyira muri abanyamakuru twamaze imyaka myinshi dukorana, kandi yari azi umwuga, yatoze na benshi, kandi yari afite n'umwete wo kwisanzura bitagaragarira benshi.
Mu bandi bashegeshwe n'urupfu rw'uyu munyamakuru harimo umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Muhoza, umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi. Avuga ko bari bafitanye gahunda y'ikiganiro ku wa gatatu, ariko ko yamwandikiraga agasanga Ntwari ntasoma ubutumwa. Yavuze ko yaje kubona ubwo butumwa bwasomwe ku wa kane w'iki cyumweru, ariko uwabusomye ntiyabusubiza, yatunguwe n'urupfu rwe akagira icyo akabo bireba.
Ntabwo ntabyumva neza nawe no gusinzira kuva nijoro ubu sindasinzira, ntabwo ntabyumva kuri njye nta munyamakuru mbona usigaye muri uru Rwanda. Byaba byiza bihamenyekanye iby'urupfu rwe neza, kuko kuvuga ngo umuntu nka Ntwari abantu benshi bari bazi, abamotari iki akatwa n'impanuka hadashira iminsi ibiri abantu batarabimenya, kuko ibintu nk'ibi biri kuri amarangamutima mu Banyarwanda bugira gute. Byaba byiza nk'abafite mu nshingano zabo bajye babisobanura, bityo bagaca amazina.
umunyamakuru Ntwari John Williams yari umuyobozi w'ikinyamakuru Ireme News.net icyarimwe n'umuyobozi wa Pax TV yakoreshaga cyane ku muyoboro wa YouTube. Yarazwi cyane mu gutinyuka inkuru zikomeye benshi mu banyamakuru batashoboraga kwisukira. Benshi bazamwirukira mu nkuru zicukumbuye zirebana na politiki y'u Rwanda. Haba ku mbuga nkoranyambaga inkuru zanengwaga cyane n'abari mu butegetsi, rimwe na rimwe nawe ubwe bakamwibasira. Apfuye afite imyaka 43 y'amavuko, Ntwari asize umugore n'umwana umwe. Ejo gira usajwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric Ogira Ubusa na Radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye. Reka nze mpere kuri Tarcisse Semana nk'umuntu w'umunyamakuru. Iyo wumvise ko Eric Ogira Ubusa avuga ati Ntwari azwi mu nkuru zicukumbuye za politiki, ndetse abategetsi bacu bakaba batazikundaga cyane kuzumva, kandi tukaba tuzi yuko nawe ubwe nk'uko uriya mugenzi we batangiraga icyayi yavugaga ati wabonaga asa n'uwihebye, kuko yari azi yuko afite ibibazo hari abantu benshi bamugendaho, hanyuma ukumva ngo yakoze accident, hanyuma ngo bayoberwa uwo ari we kuko nta byangombwa yari afite. Tarcisse Semana, nzi ko abaye umunyamakuru mu Rwanda, waba warigize uva mu rugo udafite ibyangombwa, niyo yaba atari ikarita y'akazi ukaba udafite n'ikarita y'irangamuntu nibura, ku buryo ugize ikibazo umuntu yayoberwa uwo ari we, wowe ibi bintu wabyakiriye ute Sema?
Anicet Karege n'abakunzi nyine ba Radio Iteme, ibyo bintu nabyakiriye ni nk'inkuba yashije. N'ubu ntabwo ndabyakira, ntabwo ndabyakira, hanyuma ikibazo cyawe kugira ngo nkisubize birumvikana ntabwo nshobora kuva mu rugo ahariho hose ntafite ibyangombwa, kuko twari tuzi situation contexte kuvuga aho dukorera. Nakoraga mu kinyamakuru Museso, yego nakoze no muri kinyamateka n'ahandi, ariko aha ikinyamakuru cyari gikomeye ni Museso, twatuzi ibyo dukoramo. Hanyuma noneho ubu ibintu byarahindutse, ntabwo muri icyo gihe n'umuturage wundi usanzwe, umuturage usanzwe muri Kigali ntabwo yagendaga adafite ibyangombwa, kuko bararuzaga byageza ndetse saa 12 bagafata abantu bakaburiza pandagari. Urumva rero noneho ubungubwo byarushijeho kumbwira rero yuko umunyamakuru yagenda adafite ibyangombwa, adafite carte de presse, ni ukuvuga ikarita iranga akazi ke, adafite irangamuntu. Ibyo ntibishoboka, bishoboka kuko bajya babeshya ibindi, ibyo ngibyo ntibishoboka. Urumva ibintu byarahindutse, hanyuma noneho uretse n'ibyo ngibyo niho waba udafite ibyangombwa, twari tuzwi. Hanyuma William muri iki gihe cye umunyamakuru nawe waruzwi, aho akorera accident hari hose cyangwa hagira uguhutaza, abantu barasakuza n'abaha nk'urugero, bigeze gutera ikinyamakuru cyacu Museso nta byangombwa bigeze batubaza, ahubwo twese twirukankaga tuva muri iyo nzu kugira ngo batadutsindamo. Ariko nageze muri gare, gare yari ikiri kwa Rubangura, nta hanyuma noneho abantu bara umuntu ndimo kwirukanka ndimo gufata moto kugira ngo mpungire icyo gihe nahungiye no muri ambasade y'u Faransa, hari mugenzi wanjye witwa Majyari we twajyanye duhungiramo. Ubwo ndi rwose kuri gare kwa Rubangura, abadukurikiraga haza umuntu wambaye babiri bambaye civile afata mu ijosi, hari dokumenti nari mfite nashaka gusohora inkuru ikomeye kuri bideri. Icyo gihe abantu bavugije induru bavuze ati umunyamakuru w'Museso kanaka Tarcisse bameze nabi, bavuze induru nibo bamunyamuriye hejuru. Ntabwo rero bagombye kureba ngo afite irangamuntu, twari tuzi mu mujyi, uriya mujyi wa Kigali ni umujyi mutoya. Nabangarukiye aho ngaho kugira ngo ntazamura byinshi, ibindi turabivuganaho muri iki kiganiro
twungaga. Urakoze, urakoze cyane. Hanyuma ubu ngubu wenda mwebwe mwandikaga mu Museso, ariko hari noneho nka Ntwari William John, uriya mugabo uriya Ntwari,
John
William Ntwari, we noneho yari afite na shene YouTube.
Nibyo bigezweho ubu ngubu, nta binyamakuru bicyandika bisohoka,
ni amashusho umuntu aba yarakereka umbwiye ko habuze umuntu n'umwe ureba iriya Pax TV ire menus kugira ngo bavuge bati bini wawundi tujya tubona ntago bishoboka kandi nabo bapolisi baba babireba abahuzuyemo n'abamaneko bakurikirana amashene YouTube yose kugira ngo barebe ngo bavuga nabi bamwiyenzeho
kugira ngo nkuzuze aho ngaho uhe wenda abandi ijambo tuze no kubigarukaho biragaragara iyi reportage ndashimira cyane Eric bagira y'ubusa avuga ati yaba yapfuye azize impanuka kiki ni mujye mugishyiraho akabazo kandi mu kitonde ntabwo ari kumushumuriza yaba yazize impanuka ni ukuvuga ibyo bari buvuge byose ntabwo tubyemera hanyuma noneho umuntu niba koko yazize impanuka kuwa kabiri kandi afite telefone iyo byibuze bashobora kubonamo abantu ni byibuze amasaha makeya ni nk'isaha imwe bagafata iyo telefone bakayihamagaza abantu babonamo bakababwira ati hari umuntu twabonye mwajyaga muvugana yagize impanuka mushobora kutumenyera umuryango we abamwegereye bakaza kumureba bigize ariko bahamagaye wa kane urumva icyo bivuze komeza
buriya bintu byo kuvuga ngo nta byangombwa afite hari ikintu byanyibukije kindeba personnellement hari umuvandimwe wanjye bishe mu mwaka w'1996 yari mukuru wanjye noneho yavuye ku kazi ari kuwa kabiri aragenda turamubura kuwa kabiri nijoro umugoroba ntiyataha kandi ntibyari ntabwo yari asanzwe abikora kuwa gatatu ntiyataha noneho kuwa kane tujya gushakisha umuntu mushiki wanjye niwe agiye abanza kuko nari mfite akazi wenda kugera nka saa munani aragenda rero ashakisha ajya kuri maburigade arareba hanyuma aza kujya ku bitaro umurambo yawusanze muri muruge kuri CHK asanga nta byangombwa afite abayobozi b'ibitaro batazi uwo muntu uwo ari we noneho asanze ari we arabaza ati se ibyo byose uyu murambo ntabwo wizanya hanyuma bamuha agapapuro kanditseho izina ry'umuntu wakoraga muri CID criminology ubwo nyine duhita tumenya uko byagenze ntituzi icyo yazize ntituzi abamwishe n'aho bamwiciye ariko kuba hari umuntu wo muri criminology wihaye na pene yo kugira ngo amwambure ibyangombwa bo kuzamumenya urumva bigana nko kwiryukwa bya John William Ntwari John William Ntwari rero tugarutse kuko n'utwenteresa muri aka kanya ni umuntu wari ukunze gukora inkuru nk'uko na Eric wagira ubusa yabivugaga inkuru zivugira abaturage uwo mwaramubonye Kangondo n'ahandi hose hari ibibazo yakundaga gukora inkuru zirengera abaturage iya nyuma yakoze ni ku cyumweru avugira umudamu wari waburiwe ngo bari batwaye abantu b'abayobozi bagomba kuba ari abapolisi noneho bagashaka no gutwara abana be nagira ngo wenda tumve iyo nkuru ya nyuma ashyize kuri shene YouTube ye hanyuma ngaruke kwa Valentin Atayezu ngira icyo mbimubazaho reka tumwumve kumve
ntabwo tubizi niba nakiri ahangayitse kuko ntabwo tuzi ngo umuntu ni muzima cyangwa yarapfuye ntabwo tubizi niba nakiriho rwose niba yanapfuye baduhaye umurambo tukawushyingura ariko batamushinyaguriye abantu nabajije se kuri ribu zose bakambwira ngo ntawe najya kwa muganga hose bakambwira ngo nkajya n'ahantu nzi ko hapfa abantu benshi bamubwira ntiwenda basanga yaba yakoze n'impanuka wenda bakamujyana mu mirambo idafite ba nyirayo nkajya gushakisha nkamubura urumva koko uwo muntu iyo nibeshye nkagenda ahubwo ba
turi ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ku cyumweru gishize tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 mu museke wa joro w'ubutaracya nakira ubutumwa bw'umwana watabarizaga umubyeyi we waburiye irengero hakaba hashize amezi atari make ku rwego rwo kuba bakeka ko yapfuye uyu mwana w'umuhungu akibimbwira sinese mbitangaza kuko nagombaga kubanza kugenzura mu nzira zinyuranye ngo ntambutse aya makuru afitiwe gihamya irenze gusa impungenge z'abana b'uwaburiwe irengero mugira ntarabona makuru ya nyuma kuri izimira cyangwa se urupfu dore ko makuru ava muri RIB n'uwe polisi y'igihugu abadadiye bibaye ngombwa ko nakomeza gutegereza ahubwo ngomba gutumwa natabariza wantumye nkagira icyo ntangaza kuko uretse ko umubyeyi wabo yaba yaraburiye irengero cyangwa se yarapfuye akaguhaho batazi ubu noneho aba bana batatu yasize bari mu mazi abira mu cyo bita ko baba bagiye gukurikizwa nyina mwikwitiwe reka duhere ku kiganiro nagiranye n'uyu musore nari nagerinye guhindura amajwi ye ngo atamenyekana ariko ubwo yatangiye kuyegwa amajanja amukurikiza nyina guhindura ijwi rye ntibikiri ngombwa kuko abashakisha abagize uru rugo bamaze kurusesera aba bana bakaba bageze mu nzira ya nzapfa nzakira simbizi akaka kanyoni karite ku nzira iri ni ijwi ry'abativugira Pax TV Ireme News muri kumwe na Hari John Williams
yego iyo ni inkuru ya nyuma ntabwo twugiye mu kiganiro cyose kuko cyari kirekire ariko mwumvise nibura aho byerekeza ko yatabarizaga abana barenganaga umuryango wose ibikomerezwa byo mu butegetsi byari byibasiye Valentine ntabwo nshaka kukubaza ibibazo byinshi ariko nawe wakurikiranye iby'uru rupfu rw'uyu mugabo John William Ntwari wumvise nature y'inkuru yagendaga akora eske kuri wowe wakwemeza nkuko tarihise Imana arimo bivuga wakwemeza ko kuko yazize impanuka cyangwa ko yazize umwuga we cyane cyane ibyizi nkuru yagenda agakora ku buryo bigaragara ko abategetsi b'u Rwanda cyangwa se inzego z'umutekano zari zimufitiye uburakari
ntago nzi niba ariye ahanigeze kubivuga cyangwa niba ari aho nigeze kubyandika Paul Kagame mu 2003 cyangwa se mu 2002 amaze kujyaho ariko cyane reka mpere mu 2003 amaze kuba cya kintu cyiswe amatora no kuba w'itegeko nshinga ikintu cya mbere cyabanje gukorwa ni c'est l'assassinat de la constitution no kurimbura itegeko nshinga mu Rwanda mwese mwari mu Rwanda anse cyari mu Rwanda uri umunyamakuru cyashyese ari mu Rwanda ari umunyamakuru mwese murabizi ibyishimo borekane kubyita ibyishimo ari icyasaga nk'icyizere abantu bari bafite itegeko nshinga rimaze gutorwa abantu wenda batekereza ko igihugu cyaba hari ahantu kiri kwerekeza gihaciye igihe gito y'iminsi mike cyane itegeko nshinga riba ritangiye kurimbagurwa ntibyahereraho hakurikiraho kwinjirira inzego z'ubutegetsi bw'igihugu zirarimburwa mbere yaho gato twigeze kubivuga hano urabyibuka twabikozeho ikiganiro uburyo imiryango ya societe civile amadini byagiye bigahita bishegeshwa uribuka ka ya za riprodor wayibayemo umumambre uribuka iriba uribuka adeper uribuka imiryango itandukanye bavuze uribuka amashyaka ya politike yose bararimbagura itangazamakuru ritangira gutotezwa Kagame murabyibuka diskuri yo mu 2010 bafunga ikinyamakuru cy'umuseso n'umuvugizi yivugira ko ubucuruzi bw'impuha ari nawe yavugiye rya jambo ryo kuvuga ngo ntazatinya kwicisha isazi ntazatinya kuyicisha inyundo ibyo ngibyo murabyibuka donc aho nshaka kuganisha ni hehe
mukosore gato ntago ryatangiye gutotezwa ahubwo ryarushijeho umurego kuko nubundi icyo gihe ryaratotezwaga
aho nshaka kuganisha ni hehe igihugu cyahise kinji donc aho Paul Kagame afatiye ubutegetsi do hashimangiwe ibintu byo kurimbura ibintu byose byagombye kuba biranga imikorere y'ubuzima bw'igihugu imikorere y'ubuzima bw'igihugu irangwa n'iki irangwa n'inzego z'ubutegetsi zikomeye zifite imbaraga ikarangwa na societe civile ifite imbaraga ikarangwa n'itangazamakuru rikomeye kuko buriya urabona dukunze kuvuga ngo ubutegetsi butatu bw'ubucamanza inteko ishinga amategeko na executive nanyubahiriza amategeko ariko hakabaho n'ibyo bita reseri credo pression kuko guverinoma ibigomba nyine kugira abantu bayigarura mu nzira bayikebura bagira gute abo ngabo ni societe civile abo ngabo ni itangazamakuru rirarimburwa mwarabibonye Ntwari rero uyu munsi yarasigaye nge sinatinya ni nako naho nakomeje kwandika navuze ko irero dernier journaliste indépendant muri kiriya gihugu sinzi niba hari irindi zina mushobora kuza kumbwira ariko ku buryo professionnel umunyamakuru umwuga rusigaye ni Ntwari William rero urambajije utese nashidikanya ko yishwe n'ubutegetsi none se urumva nashidikanya mereye he tubonye iyo parikuru yose nabishidikanya gute tuzi uburyo uriya Bizimana aheruka kumwibasira mu Busuwisi amuvuga nabishidikanya gute mereye ku buryo uriya muvuzanduru wa FPL witwa Tom Ndahiro yagiye amuhamagaraho urupfu ku manywa y'ihanga nabihakana mbihereye he mereye kuri uyu mugabo witwa ngo ahagarariye igihugu hano mu Burundi witwa Nduhungire he yagiye ashyiraho avivura abagomba kwicwa urubozo n'abagomba kwicwa bakavanwamo ubuzima nabihakana mbishingiye ibyo byose mbifite ibyo bimenyetso nabihakana nshingiye hehe Kagame ubwe witwa ko ayoboye igihugu yaravuze ngo dufite ubucamanza bw'amategeko bwanditse mu mategeko n'ubundi butanditse mu mategeko ubwo rero butanditse mu mategeko nibwo Ntwari yazize nibwo rwishe Ntwari ku mugaragaro polisi irivuguruza byagiye bivugwa hirya no hino mu maradiyo atandukanye uburyo inkuru yasohotse muri New Times muri The New Times uhagarariye polisi yavuze ko Ntwari yagongewe n'imodoka ku Kimihurura mu zindi nkuru zasohotse ku maradiyo agatangaza yuko yagongewe kuri Rwandex ibyo byonyine bigaragaza ukwivuguruza kuko ntabwo polisi ishobora kwivuguruza kuri location ahantu habereye igikorwa ntabwo niba ari ibintu byabereye ku mugaragaro ariko noneho bakaba bivuguruza la location y'igikorwa ubwayo polisi kabi itayimetrise ibyo ngibyo ubwabyo ku muntu umenyereye imikorere y'ibyitwa inzego zagombye kuba zibungabunga umutekano w'abanyarwanda noneho bakaba batangiye kujandajanda mu nkuru baha abanyarwanda ibyo ngibyo ubwabyo biragaragara ko ariko akundi kwitwikira ikinyoma naho bitandukaniye n'ibya Kizito waguye muri gereza muri kasho ya polisi bakavuga ngo yashatse kwiyahuza amashuka kandi iriya kasho yaremera abantu bayizi n'amadirishya hari ubwayo umuntu atayamanikaho kasho atayamanikaho ishuka ngo abashe kugira kwiyahura gereza iremera jyewe kasho ya polisi iremera ndayizi jyewe nayigezemo ndayizi gutya rero kujya ibyo n'ibya binyoma n'ibya bindi bita ngo amayeri yaba ibihumbi ariko ubwayo noneho akaba ubwayo agenda abavamo kuko The Chronicles Ntwari yarabereye umwanditsi mukuru yavuze ko guhera ku wa mbere bamubuze guhera ku wa mbere ku itariki kwa mbere hari tariki 16 batigeze bamubona murumu nawe yavuze ko baheruka amakuru ya Ntwari wa kabiri safite Borisi iraza iravuga ngo yapfuye Juliaxide ikindi cya kabiri kuri Rwandex habereye impanuka abantu mwese murazi kuri Rwandex na abantu baba bagenda bahari mu Goma kugera mu gitondo no aho hantu nta bandi bantu bari bahari babonye ibyo bintu Juliaxide nta wundi muntu ikindi bavuze ngo accident ngo yaje ngo kubera ngo umuvuduko ukomeye ngo moto yari itwaye Ntwari ngo yari ifite none ko ikosa ari rya moto yari itwaye Ntwari batanatubwiraho umumotari wari utwaye Ntwari ari uriya wagonzwe afungiye iki ko nta cyaha afite niba ikosa ari rya moto yari itwaye Ntwari ifite umuvuduko wo hejuru imodoka yagonzwe iraziriki ko atari yiri mu cyaha uwo mushoferi ufunze araziriki. Mukanya ndaza kugaruka ni wongera kumva ijambo mvuge uburyo noneho biteze umutego bizabagora kwivanamo ndaza kusobanura nyuma. Ariko nagira ngo mvuge mu magambo make yako kwirirwa twibaza ngo ntwari yaba yishwe na leta cyangwa atari leta, ibyo twaba twigiza nkana tuvuze ngo ntabwo ari leta yamwishe. Ntwari ibimenyetso byose byari bimaze iminsi bihari bigaragaza ko azapfa, ahubwo icyo tutari tuzi ni umunsi, ariko umuntu wese yari abizi cyane cyane abagiye bavugana nawe. Niki jewe Petsone Roma Ntwari navuganye nawe, duva twaratangiye kuvugana nawe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Icyo gihe hari mugenzi wese ngombwa ko muvuga izina twanyuzeho kugira ngo mugereho. Hari programme yari mu Budage ngerageza kubwira Ntwari nese wagerageje iyi programme ukareba uburyo wayijyamo. Ni programme yari ijyanye n'abo bita les journalistes à risque, donc aba journalistes bari mu kaga. Marerezo mabiza guhurirana n'uko icyo gihe abateguraga iyo programme mu Budage basabaga ko umuntu agomba kuba afite ikarita y'ubunyamakuru kiriya kigo bariya bitwa ngo ni abanyamakuru bigenzura, iriya komisiyo y'abanyamakuru bigenzura yari yaranze kurenuvera ikarita ye, ntabwo byashobokaga. Ikindi kandi nanuza na immigration yari yaramwimye passport. Kugeza uyu munsi nta passport Ntwari yagiraga. Hari n'andi maprogramme ngo jyewe ndavuga uburyo yari abizi n'iki, jye ndavuga ndatanga ubuhamya bwanjye ku giti cye ibyo nivuganiye na Ntwari. Hari amaprogramme ari hano mu Buholandi nayo aba buri mwaka, nayo akabamo areba le défenseur des droits de l'homme à risque cyangwa se menacé, le défenseur des droits de l'homme menacé. Noneho bakagira na programme yihariye iyo bita les journalistes menacés cyangwa se les journalistes à risque. Ni programme iba kabiri mu mwaka ibera hano mu Buholandi. Nanone nabwo njyewe ubwanjye nakoranye na Ntwari tugira ngo turebe uburyo yayizamo muri uyu mwaka turangije w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa gatatu no ku nshuro ya kabiri ejo bundi. Nanone arinze agenda baramwimye pasiporo. Ni umuntu rero wari menase igihugu cyamwimye amahirwe yose ashoboka nk'umunyagihugu, ariko akomeza kugira ubutwari bwo gukora umwuga we kandi awukora witangiye, ariko kandi n'urupfu arubona mu maso ye imbere ye rumusanga. Urakoze.
Urakoze Valentin, uduhaye n'ubuhamya rwose kandi bufatika cyane. Hanyuma kiriya wari uvuze yuko uri buvuge ku mutego biteze, nagira ngo ukomeze ukirangize kuko noneho turaza tuvuga tureba nk'uko natangiye mbivuga. Kibaza impamvu abanyamakuru mu Rwanda bitwara nk'abadahambana, niki kibitera, niki twakora kugira ngo bumve ko bahuje ugupfa no gukira, bagomba gufatanya muri byose mu kababaro no mu byishimo. Nagira ngo wenda icyo ngicyo kirangiza hanyuma tujye mu icyo kindi.
Wenda mbere yuko nakivuga wanyemerera ko dufite umutumirwa kandi jye ntabwo nyine umutumirwa muri izi studio, kareka nawe akabanza akagira icyo avuga.
Nari kumugaruka ariko Semana buriya ntabwo nuko nagira ngo urangize icyo we ndashaka kwaza no kugira cyane cyane kuko Semana ni umunyamakuru araza no kuburira bagenzi be rwose kuko ibintu ngewe bintera akaga. Ariko bitavuze yuko nawe nashaka kugira icyo avuga kuri ibyo ngibyo bya circonstances z'urupfu n'uburyo bagenda batekinika, noneho ahubwo nta n'amafoto nibura buriya bagonga rwigara nibura batwereka amafoto ngo y'impanuka yakoze ariho n'amafoto agaragara kandi nk'uko abivuze kuri za Rwanda X yari n'ahantu ngira ngo hari na eclairage ho itagize imba nko mu yandi makaritsiye. Ariko ubundi ukurikije amashene YouTube ari mu Rwanda iyo habaye impanuka duhita tubona amafoto ku buryo bwihuse. Nagira ngo urangize icyo
ubundi ntabwo banatubwiye ko Kigali ngo bamaze guyishyiramo za kamera ku mihanda.
wahorani.
Ibyo nibyo byose hari ya Rwandex nawo hari za kamera na gushobora kuvuga ngo niba arantu hadashobora kubura kamera yo ku muhanda ni hari ya Rwandex ni ukuvuga ayo mafoto nayo barayafite.
Bagombye
kuba bayafite ibyo byose ni ibintu bagombye kuba bagaragaza bitari mu bwiru ayo maperereza yabo ni iki bakora ntago mbizi reka tuzabireba nibigera mu bucamanza wenda reka ne gutinda umutego
nafutaga soza kwicyo ngicyo waruvuze umutego biteze none naho ndahita ngaruka kwa mugenzi wanjye Tarisisi Semana
icyo nashaka kuvuga umutego biteze ni kwa kundi umuntu ashaka kwigira inyaryenge ariko ugasanga ubugoryi bwe bwa mutanze imbere gute bazanyemo icyo kintu kuko hano teze yuko ntwari yakoze aksida iyo teze yo ntayihari ariko noneho impact y'ibyo bavuga ni ibihe nuko ibi bintu bizajya mu rubanza nta nubwo bizarindira urubanza uko jyewe mbitekere umuryango wa ntwari asize umugore n'umwana n'abavandimwe bafite uburenganzira ku ndishyi z'akababaro indemnisation biriya bikorwa ni za negotiation uko procedure dusanzwe tuzizi ni ukujya mu bigo by'ubwishingizi niba ari za sonarwa numvise ngo yahinduye amazina sinibuka ibigo bya siransariya byose numvise byarahinduye amazina byose bifite amazina mashyashya kubera abanyamigabane batandukanye bagiye babyinjiramo ariko umuryango ufite uburenganzira bwo gusaba indemnisation kubera ko polisi niyo yabyivugiye noneho ese polisi irimo iravuga ngo hari umuntu wafunzwe nari maze no kuvuga uburyo teze yabo irimo n'ubujiji bukomeye kuko bo baravuga ngo impanuka ngo yatewe na moto yari itwaye ntwari ngo yari iri ku muvuduko munini cyane ngo iragenda igonga imodoka noneho umuntu wari utwaye imodoka ni ufunze uwagonzwe ufite ni ufunze bivuze ko muri peve polisi yakoze nyiri iyo modoka niwe munyamakosa niba hari peve do konsta nyine inyandiko mvugo y'ibyabaye niwe munyamakosa bizajya mu rubanza umuryango ndibwira neza kuzatangarizwa nyiri imodoka uwo ari we kugira ngo ubashe gusaba asina niba kandi ikosa ari irya moto nayo iyo moto igomba kuzavuga ikandikirwa nimero do matricule zayo zikagaragazwa kugira ngo umuryango ubashe kujya mu bwishingizi bw'ikigo iyo moto yari yishingiwemo umuryango ubashe gusaba assurance ibyo nibibura byose uriya muryango uzaba ufite uburenganzira bwo kujya mu kigo kiriya cya Fondo Garanti gishinzwe kwishyura abahitanywe n'impanuka zatewe n'ibinyabiziga bitashoboye kumenyekana. Fondo Garanti ni ikigo cya leta ubwo nayo ni peve do konsta polisi ibyo bintu byose igomba kubigaragaza kuko kugeza uyu munsi kuko nicyo kinyoma bashyize hariya ariko kizateza izo ngaruka bizajya mu manza bizaburana niho navugaga ngo ni imitego bo bibwiye ko bari gusobanurira rubanda ariko barimo baritega imitego ikomeye mu rwego rw'amategeko batazaba bazisohoramo bigoye kuko ibigo by'ubwishingizi bizaburana ibyo bintu niba iyo modoka itarakoze agisida izaburana donko umwishingizi lasire aho bafite ubwishingizi asaburana bizajya mu manza byose polisi zana ibyo bintu ibigaragaze urubanza nirubaho ibyo bimenyetso bizagaragaza nibaza kuvuga bati désormais ni ikinyabiziga kitamenyekanye ni Fondo Garanti nayo ntago ipfa kwishyura gutyo burya nayo irabanza ikareba dekonsta zakozwe ikagira kereka nibagenda bagategeka Fondo Garanti bati mu guhahanya amafaranga bashaka nimuyabahe nimugire gute twibutse yuko urupfu rw'umuntu nka ntwari ni amafaranga menshi icya mbere yari akiri muto ikindi cya kabiri ni ukubara seroveni yari umuyutube yari afite umushahara wahembwa ku kwezi yari afite iki ibintu byinshi cyane ni amafaranga n'andi yose ni amamiliyoni n'amamiliyoni bizagira donc tezemo bazanye irabagusha mu mutego w'imanza na leta izinjiramo kandi ibi bintu byose bizinjiramo nubundi arafe cya kinyoma ubwabo gishobora kuzabavumbuka nabibwira ko bari bigize abanyabwenge ko bafite impamvu zo gusobanura bo nicyo nashaka kuvuga murakoze
ba urakoze cyane Valentin ariko wagiye yuko ari mu Rwanda abo bantu bose bajya gushoza izo manza se baba bari hehe ubwo hari amakuru nigeze kubona kuri ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko karitsiye John William Ntwari yaratuyemo polisi ishobora kuba yayigose ntabwo nzi kuri kwabyo ariko nabibonye ahantu kereke ba urumva rero kujya
uvuge se ko bazabuza umugore we kujya kurega
cyane umugore we ashobora kumva ejo wamufunze cyangwa nawe yapfuye
n'umuryango nibyo ngibyo nyine niho tuvuga
ni ibibazo by'iterabwoba
Prince bazakora iyo iryo terabwoba ku muryango Prince cya kinyoma cyabo kizagenda ubwacyo kiyambika ubusa niho njyewe mvugira ni ari igihe umuntu ajya kuvuga kuri akajya gukubita ibintu aho ngaho ahubwo ubwe akigusha mu rwobo atazisoramo ubwe ruzamwambika ubusa nubwo bakoresha iryo terabwoba n'iki byose ariko ni ibintu bizabaho umuryango uzabikurikira kereka niba okay, bashobora gucecekesha umuryango wose bakababuza kuvuga bikagenda gute bikamera gute byose birashoboka ndabyemera birashoboka kujya bakanabuza n'umugore ngo izo manza nituzishaka uzazireke n'iki ariko bishobora kuba nyuma y'umwaka umwe ibiri itatu ntabame ibyo ari byo byose bo ubwabo bigushije mu mutego ukomeye n'ikinyoma ufite kizabasaba imbaraga nyinshi nicyo nashaka kuvuga
ibyo uvuga biranumvikana biga nuko gusabo yaje akajya hariya abagira ngo tu simplement abone ikintu akinga rubanda mu maso ariko ubundi na biriya batangaje nibyo turimo kuvuga bazi neza yuko ntawe byemera ko ari amafuti ni ibintu gusa kugira ngo babone icyo bashyira mu itangazamakuru babwira abadiplomate wenda bababaza ariko ntabwo abantu ari injiji ku buryo batabona uko byagenze hanyuma nagira ngo ngaruke kwa Taxi Semana niba hari icyo wavuga kuri ibi by'imipfire ya John William Ntwari nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda ibi ngibi ndarimo kuganiraho na Valentin Akayezu niba hari komantere ukoraho wayikora kuko ndagira ngo tujye kuri cya gice cya kabiri cyo kureba impamvu bagenzi bacu b'abanyamakuru bishimira ko hari uwagize ibibazo cyangwa ahubwo nabo bakagira uruhare mu kuteza abandi akaga ubwo nagira ngo banze niba hari komantere ukora kuri ibi twavugaga na Valentin hanyuma tujye kuri icyo cyiciro cya kabiri
komantere ishobora gukora Anicet Karege ni komantere zikomeye cyane kuri njyewe ufite amahirwe yuko turi kumwe n'umunyamategeko ndagira ngo mfite ibibazo byinshi ariko ndagerageza kubihina ikintu cya mbere iyo habaye impanuka umunyamategeko mu mategeko y'u Rwanda biteganywa yuko ababimenyeshwa ni bande babimenyeshwa mu gihe kingana iki ashaka kugira ngo abanze asobanure icyo kibazo niba hari ahantu mu mategeko ariko ibyonzi mu mbonezamibanire mu bumenyi rusange mfite n'ibintu bigaragariye buri muntu wese iyo habaye akisida niyo ataba ari mortere niyo hataba habaye impanuka y'urupfu ikintu cya mbere iyo ugiye no gutabara avuga ati uno muntu ariko afite umuryango akomokamo afite abantu twahita tubimenyesha mu gihe turimo kumujyana no kwa muganga abo bantu bakabisuganya kugira ngo baze bamurebe mu mategeko ho hari icyo bateganya Akayezu
no mu mategeko ntago byanditse gutyo ntaho byanditse ko hari inshingano wenda niba ari umuntu polisi isanze gutyo wakomeretse akaba nta muntu we wise umugeraho ngo ifite inshingano wenda yo kubimenyesha abantu be mu gihe kingana gutya mu mategeko ntaho byanditse wenda ari nayo mpamvu bavuga babakina iyo mikino kuko nyine umuntu agomba gushyikirizwa abe bati twabonye umuntu bamwidentifiye reka dushakishe babene wabo baze babare niki mu mategeko mu magambo make
urakoze cyane ibyo rero nkamwe mwiga amategeko munayakoramo ni icyuho gikomeye cyane mu mategeko y'u Rwanda kuko ibyo bigomba kuba bisobanutse ndashishikariza rero abantu nkamwe mwiga amategeko kubitunga agatoki njye mbitunze agatoki nk'umunyamakuru nk'umunyarwanda usanzwe ni icyuho gikomeye kandi bifashisha buri gihe hanyuma noneho ibindi bintu bigaragara muri izi muri urupfu rw'umunyamakuru mugenzi wacu ni byerekeranye no kwivuguruza wabivuze ntabwo mbitindaho cyane ariko noneho hari ibinyamakuru bibiri bya bitangaje mbere y'ibindi nibo bahaye amakuru bahita babitangaza igihe na The New Times ibyo binyamakuru birivuguruza niho hahandi bavugaga nyine bamwe bavuga yuko ari Rwandex abandi bakavuga ku Kacyiru bakavuga noneho n'amasaha atandukanye ibyo ni ibintu nyine abantu bagombye kwibaza bakavuga ati umunyamakuru n'umuturage usanzwe iyo habaye impanuka ko n'abandi bantu bashobora kubigiraho akisi bashobora kubibona kuki bibanza buri gihe kunyura muri ibyo binyamakuru bya leta kugira ngo babanze babihe umurongo ibyo bashaka n'iki byose icyo kintu rero ni ikintu kigoranye hanyuma noneho nagira ngo mwishyirahamwe nyoboye Union des Journalistes Rwandais en Exil natwe turimo gukora ubushakashatsi bwacu kugira ngo tuzashyire ahagaragara ibyerekeranye n'ibyo twagezeho nuko tubona urupfu izi mpfu zikomeje kuko William ntabwo ari uwa mbere mwibuke ni mugenzi wacu Rugambage bamwiciye imbere y'umuryango kugeza na n'ubu nta nkete bavuze ko bakoze nkete ariko nta byigeze bitangazwa ngo bugene ni kanaka ahanishijwe ibingibi ibyo ngibyo akayezu wavugaga ngo bizajya mu manza ngo batangire indishyi ose umuryango we ntibyarangiye gutyo nta izo ndishyi ntazo n'uyu nguyu rero ni ko mbona bigiye kuzaba hari abandi benshi nyine bagiye bapfa gutyo nkeka yuko ari ikintu twagombye guha agaciro no kumenya sosiyete yacu kwibayeho politiki ya FPR Inkotanyi ukwihagaze hanyuma noneho ikindi kintu gikoraho ubushakashatsi amakuru namenye kandi nubishakisha ku buryo na polisi biriya bintu yakoze buriya yabikoze mu bwenge bugize bwo guhamagara murumuna we uriya bavuga nubwo mugenzi wacu Eric avuga ati baha umugore avuga ibingibi uriya ntabwo ari umugore we kuko mu mategeko ntago basezeranye ni nk'uko waba ufite inshuti yawe mwari musanganywe mubana mukamwarabyaranye umwana ariko mutanditswe mu mategeko urumva mu buryo bw'amategeko rero ubwo nta nubwo azajya no gutanga ikirego ubwo barumuna be bashiki be niyo bahari nibo bafite ubwo burenganzira bwo kujya kubaza byinshi kandi noneho ndagira ngo nabwo urambwira yuko nta biri mu mategeko nyine ariko mu byerekeranye n'ubumuntu mu byerekeranye sens commun nuko iyo umuntu baguhamagaye nk'uko bahamagaye muri umunawe akagenda bakamwereka umurambo ati reba uyu muntu yabuze banyirawo uratekereza ko ari wowe ko ari uwanyu ndakabyemeza ikintu wacu urumva ikintu cya mbere bagombaga kumuha ni ukumubwira ati yakoze impanuka yayikoreye ahangaha yikoze kuri iyi saha yaratwawe n'abashoferi aba n'aba bakanabimwandikira kuko urumva umuntu aba afite igihunga bati bakamuhana nimero y'umuntu bazajya bakomezanya kugira ngo barebe aho ibintu biganisha bakamubwira ati yagonzwe na kanaka ari ahangaha ubu ngubu wari umutwaye n'uwo nguyu nawe biri gutya ibyo bintu nta byakozwe n'uwo murumuna we arivugira yuko rwose yaguye mu kantu mu gahundwe hanyuma ntiyari afite n'imbaraga zo kubabaza ibyo bintu ni ibyerekeranye professionalisme n'ubumuntu ikintu cya mbere ubumuntu ntabwo bafite ni ikintu rero kuri njyewe nsanga kizagorana cyane kuvuga ngo ngo bizajya mu birego bizajya mu bwishingizi ibyo ngibyo nkuko Anicete Karege yabikubwiye hari ngira ngo rakibagiza u Rwanda rwacu ibyo ngibyo bazabinyonga birangire nkuko byabaye kuri mugenzi wacu bashize imyaka myinshi nyine nababwiraga rugambagi basanze imbere y'umuryango sinzi hubwo noneho wowe mu mategeko hari y'ibintu bibaye nk'ibyo bikaba bidasobanuka ese umuntu yitabaza iki mu maguru mashya nibura kugira ngo ibimenyetso bidasibanganywa cyangwa se bidatekinikwa nk'ubu ngubu ntiwabwira nk'umuryango we abize baracyafite igishyika ndimo gushakisha n'amakuru menshi baracyafite igishyika ariko akabavuga ati mu maguru mashyi dore ibintu wakwihutira kujya gusaba kugira ngo nibura ubu byicaranye ibindi bizaze nyuma nko mu mategeko ikintu afite uburenganzira kujya gusaba kihutirwa kandi bamuha cyangwa bakakimwima ni nk'ikihe ndetse nyine kuzajya gufata umurambo kuwushyingura nabonye ko bazawushyingura no ku cyumweru mu mategeko ikintu wamubwira ati ihutire kureba ibi ngibi ubu byicaranye nimumara gushyingura uzakusanye n'ibindi byose hanyuma ube wakurikirana ibintu uko byagenze
ya urakoze wenda jyewe ku bwanjye si uko nyobewe imikorere ya systeme judiciaire yo mu Rwanda ndayizi neza ariko impamvu ndi kuvuga nakomeje kwinsista aho ngaho ni iyi nuko iki cyaha urumva polisi ubwayo konsta bakoze urebye wenda dufate nk'ibya ba rugambage ko byagenze uburyo yishwe binavugwamo leta ko ariyo yabikoze n'iki nayo akicirwa harya rugambage se wiciye Bugande
oya yiciwe iwe mu rugo ku muryango wiciye Bugande ni Ingabire
ni Ingabire ya rugambanye cyangwa se tugafata ntuza uriya gasasira wo mu muvugizi wakubiswe imitarimba na uri watariho tugasa nk'ababitandukanya kuko hano impamvu mbivuga nuko Ntwari birasa nkaho ibyamuko donko abishibe basa nkaho bari kugira ikintu cya kimeze nk'impuhwe cya empathy kubera iki nyine iryo tangazo rya polisi riravuga ngo yishwe n'impanuka sibyo niba yishwe n'impanuka umuryango ufite uburenganzira kuri bya bindi byose by'abahitanywe n'impanuka noneho ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda naryo ryasohoye itangazo ryifatanya n'umuryango wa Ntwari William n'ababamotsi yewe ba FPR baruhumuriza gatete n'iki babyutse bandika bati mu cyongereza this is a painful loss kubikumva abitwa ba Peter Mahirwe kuri za Facebook n'abandi bose bati tubabajwe twifatanyije n'umuryango wa Ntwari uri kumva donko baragaragazamo ikintu bivuze yuko umuryango ushobora guprofitira aho ngaho kubera yuko birasa nkaho nyine ya empathy isa nkikuyeho ko ari crime d'etat noneho na leta ishobora gufasilita izo procedure zose none icyo rero urarumbajije ngo icyo bakwihutira gukora aka kanya niki ntibahite bagenda nyine bajye kudeklara basabe polisi baye izo PV de constat bahite bajya kudeklara muri societe d'assurance batangire procedure zo gusaba indishyi kubera ko umuntu wabo yahitanywe n'impanuka kubera ko birasa nk'ibyoroshye kuko ubu aho tugeze turabirebera ko polisi uburyo bigaragaza ko ari ibintu byabaye nk'uko biba ku bandi bose bahitanywe n'impanuka dimwe twirengagije icyo yazize cy'ukuri noneho tugasa nk'abinjira muri logique yabo umuryango noneho ufite uburenganzira bwo kwifashisha izo nzira zose kandi ntushyirwe ibihato imbere kuko nabo babyemera ko ari umuntu wahitanywe n'impanuka nta kindi ge rero nkaba nabwira umuryango nuhite wihutira aka kanya gutangira procedure zo gusaba indishyi bashake le PV de constat bahite bajya kuvugana n'ibigo by'ubwishingizi nje ndumva aricyo ariyo nama nahita nanga ku muryango akakanya
ndumva nasubiza ijambo Anicet Karegeyo bakiganira tugakomeza
okay murakoze murakoze mwembi erega ibi bintu birimo uruvangitirane rwinshi kandi twese tubona nuko nyine tuzareba uko bizaboneka uko bizarangira umuryango we ubundi twagombye kwishimira yuko wenda ubona ubutabera ariko hariya turabiza uko bikora tugize amahirwe ibyo ngibyo baranta byokora avuga ko kemerwa kuko nabyo bigoye buriya ntabwo bariya abantu ntabwo bapfa kugira barakubwira ushobora kugenda bakakurindagiza hagashira imyaka 10-15 ukigenda wiruka kwa kugazosiye kamwe gusa ariko reka twizere ko ibyo Valentin avuga byashoboka nuko ngiye nta kizere mfite gusa munyemerere rero twaba kuri ibi ngiye bya circonstances rw'urupfurwe ni n'amadeclaration y'abari abantu bo muri police zigaragara nk'uko namwe mumaze kubitsindagira ko ibyo bavuga atari byo raporo y'impanuka yabereye bakagira henshi hanyuma nta foto nimwe igaragara hanyuma n'igihe yapfiriye n'ibintu byose bigaragaza yuko biriya bintu ari tekinika nagira ngo ariko ngaruke kuri cya kibazo twahereyeho tuvuga Valentin Mukanya yaramaze kuvuga yuko hari itangazo ryatangajwe n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ngiye ntabwo nari narebona ariko ubwo nibwo rihari ni byiza ariko ikigaragara ubundi ni uko mu Rwanda nta nubwo ari kuri ka ya John William Ntwari gusa umunyamakuru agira ikibazo ukabona abandi bagiye kumurimiraho ibisinde ukabona ahubwo barimo aho kugira ngo bamurengere bamufashe kuva mu kibazo barimo baramuhahana bamubwira yuko ariwe wizize arupfuye arufunzwe bose bavuga ko ariwe wizize donc ari ngonde ngo turi kuvuga kuri John William Ntwari ariko muzi ikibazo cy'abari abagabo ba Cyuma Hassan ma Tonis Nsekimana n'iki n'abandi basa n'abatereranye wenda n'utagimutereranye n'uwaba amuca karuritega ukabona we aracecetse kuko hari n'ikintu cyo gucecekana cyo burya ni coupable donc niyo mpamvu navuze nti reka twibaze impamvu ibitera ni iyihe kuko buriya tutaje n'i Burayi urabona mu bihugu by'akarere nka Uganda itangazamakuru rirakora abantu bararengerana bafite amasindika akora haba Uganda haba Tanzania n'i Burundi ndetse nabonye ariko bimeze ariko wagera mu Rwanda ukabona ahubwo abantu bararebana ayingwe kuvuga turiya utinyuka gukritika ubutegetsi bwacu agomba rwose gucibwa igihanga nagira ngo ikintu kibitera niki nagira ngo mpere kuri Tarisi Semana ubona ikintu kibitera niki kuki tutabasha gufatana mu mugongo nk'abantu bahuje umwuga nk'abantu bahuje gupfa no gukira twagumye gushyiraho sindika iturengeraho kugira ngo abantu bakomeze guteganaza rugondo hehe
Anicet Karegeyo icyo kibazo ni ikibazo gikomeye ariko nge ngibona mu buryo butatu ibyo bwa mbere ni umuco twakuriyemo umuco ukwicecekera ntibinturukeho uwo muco rero ntabwo ari uw'abanyamakuru gusa ni uw'abaturage bose abanyarwanda icyo kintu n'abanyamakuru bavuka muri abo banyarwanda rero baraceceka nyine bitanturukaho tuzi yuko hari intare yasamye tuziramire rushobora kuturuha mu nda agaceceka ni bakeya cyokora batinyuka kurenga navuga uwo muco mubi bariho ariko ubu ngubu nyine biragaragara yuko ari ku bwa rugambagi ari kuri uyu munyamakuru mugenzi wacu turimo kuvuga Ntwari William niko bimeze nibakeya hanyuma nibutsa ahangaha wenda ndahuza ibintu mumbabarire ariko ni ngombwa ko bihura twabonye hari n'undi munyamakuru erega baherutse kwivugana baragenda bafata umurambo bawushyira muri etage hariya Nyabugogo Maitre Ntwari Bukuru umunyamurenge nawe mwabonye yuko abantu bose bacecetse yari umunyamakuru nge nakoranye nawe uyu Ntwari Williams we ntago twakoranye ni kigero gitoya ariko nakurikiraga ibiganiro bye yari umuntu très engagé ibyo njya mvuga ngira ngo abantu bose bajya bambwira bati wajye
uherera ku bintu byo kuvuga refe gusa ukavuga uti byagenze kuri byagenze gutya ariko ntushiremo engagement il était un journaliste engagé militant des droits humains no kuvuga yari umunyamakuru nyuma y'ubwo bunyamakuru navuga yuko ari nacyo kiza mbere ubwo burya nange nicyo nshyira imbere mbere y'ibyo byose akavuga ati uburenganzira bwa muntu umuco wa mahoro hanyuma noneho nkabikora mu itangazamakuru nicyo kintu rero cya mbere gikomeye iyo ntambwe rero ya mbere icyo kintu cyo kuvuga yuko dukurira muri uwo muco mubi abanyarwanda twese n'abanyamakuru bibagiraho ingaruka indi ingingo ya kabiri wenda mbona abanyamakuru bicecekera uretse ibyo ngibyo by'uwo muco mu kwanga kuvuga nyine ngo iteranya nanjye agahanga batakamena ariko uracicika nawe ubutaha nyine byanze bikunze wavuga utavuga barakamena ugerageza kwigengesera ariko bikazashyirwa cyangwa se ugaceceka burundu ukava mu ruhando rw'itangazamakuru rwo guserukira abandi bantu kumvikanisha ibibazo igihugu gihuye nacyo ugaceceka burundu niyo nzira ihari cyangwa se ukemera ukavuga ukabizira ariko niyo ucecize bahora bagukeka amababa ntabwo ntibakubabarira hagira kaba muri karitsiye utuyemo cyangwa aho wagiye bakavuga ati uyu nguyu nubwo atakivuga abyihishemo niwe watanze ariya makuru cyangwa niwe warabuye gutya nabyo urabizira icyo rero ni igice cya kabiri umuco dukuriramo kwanga kwiteranya hanyuma noneho igice cya gatatu indonke kavuga ati njyewe ndakorera muri iki kinyamakuru hariya barampaza publicité ndunguka cyane cyangwa se mfite ijisho ryiza ibukuru iyo ngiye gutara amakuru hariya amakuru mu dukubo njye ntibampeza mu gihe abandi babasubizayo umubano rero mfitanye n'ubuyobozi mfitanye n'abayifite akarunyo intwaro uwo nguwo nawo ukakubera urusitariro navuga yuko ari ibyo bintu bitatu kuri njyewe nk'uko ibyo bintu by'umuco abanyarwanda twese dukuriramo byo kwicecekera ntiteranye bitanturukaho hanyuma noneho icyo cyerekeranye n'indonke inda cyangwa se no kuvuga ngo ahangaha nyine uyu mubano nari mfitanye n'inzego z'ubuyobozi z'iki nindenga ruriya rubibi nanjye barankubita agafuni mu mutwe nuko njyewe mbibona ku giti cyanjye nuko mbona ibyo bintu bitatu biziritse umunyamakuru ariko muri rusange n'umunyarwanda nawe nuko umunyarwanda we bigarukira wenda ku ntambwe ebyiri umuco akuriramo hanyuma bitanturukaho naba nkusubije ijambo Anicete Karege
urakoze kandi ibyo uvuga biranumvikana reka mbaze Valentin niba hari icyo yakunganiraho
cyo ni ikibazo gikomeye nyine kuko buriya twakirebera muri nk'uko Tarisese yari arimo abivuga twakomeza kukirebera mu nzego cyangwa se mu bice bitandukanye hari ibyo yaravuze ariko noneho njyewe ndaza no kongeraho ikindi kijyanye n'ubumenyi umwuga donc uburyo bwo kwiga umwuga impamvu ntago nshaka guhinyura ngo mvuge ngo abantu ntago bize turabizi hariho amashami ya kaminuza amashuri y'itangazamakuru arahari bayashyizeho muri kaminuza y'u Rwanda yewe hari n'abarimu b'ibitangaza rwose bafite izo mpamyabushobozi z'igitangaza barahari bize muri za universite z'ibitabashwa hirya no hino ku isi barahari ariko noneho aho bipfira ni hehe aho bipfira aho imyigishirize si no mu itangazamakuru ahubwo ni no mu burezi muri rusange aho bipfira ni iki aho biri gupfira ni uko uko ubutegetsi bugenda burushaho kwigira ingoma y'igitugu ni nako bugenda burushaho kwica imiyoboro yose ishobora gutuma abenegihugu bikuzamo ubushobozi bwo gutekereza. Donc icyo nita la pensée critique, icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga imyigishirize mu mashuri y'u Rwanda, haba ku rwego rwa kaminuza no kumanura hasi, irimo iragenda yubakwa ku buryo buba imera nk'umuyoboro wa propaganda. Donc education ikaba ini machine de propagande, aho kugira ngo uburezi bubashe koko guforma ba bantu bafunguka. Ibuka intego ya kaminuza y'u Rwanda, la devise de l'université nationale mbere yari illumination populi, urumuri rw'abaturage. Urabizi ko iyo devise bayikuye ubu ngubu, ntabwo ariyo ikiri devise ya kaminuza y'u Rwanda. Noneho kugira ngo rero abantu babereka mbyite mu Kinyarwanda intwara rumuri koko za rubanda, nuko bagenda bagakuza iyo mitekerereze ituma babasha kumva uburyo ibintu cyangwa se imimerere ya sosiyete mu buryo koko bucukumbuye cyangwa kandi bukora mu mpande zose. Hakaba umuntu unangiza kwiga akaba yifitemo bwa bushobozi bwa analyse critique. Analyse critique ya ari nayo ishobora gutuma acukumbura, burya niyo abantu bavuga ngo udushya, innovation. Se wayigeraho ute utabashije kureba mu nguni zose, noneho kugira ngo ubone aho ushobora gushingira urema ibintu bishyashya. Rero niba uburezi bw'u Rwanda busohora abantu badafitemo ubwo bushobozi bwo kugira iyo capacité de la critique intellectuelle, gukora ini critique cyangwa se kudevelopa ikintu kimeze nka critique intellectuelle, ahubwo abantu bakigishwa gutekererezwa cyangwa se gutekerereza mu murongo ubutegetsi bwifuza. Uri kumva? Buri ugiye mu bihugu nka za Korea y'Amajyaruguru, iyo bakubwiye baravuga ngo the leader, naho ngaho ibintu byose bishingiye ngo the leader avuga gutya, atekereza gutya. N'imyigishirize mu mashuri yose ikaba igendeye ku mitekerereze y'ibyo the leader. The leader ubwo nyine ni perezida mukuru w'igihugu uko atekereza. Aho rero ni naho uburezi bw'u Rwanda bwamaze kuganishwa, noneho ugasanga abanyeshuri barigishwa propaganda. Nk'umuntu nka James Kabarebe akagenda akicara hariya akiha kuvuga amateka y'u Rwanda, mu gihe tuzi ko Université Nationale y'u Rwanda ifite abarimu b'amateka b'abahanga, ariko badashobora kujya kumuvuguruza na gatoya. Wakagenda agakora narrative y'amateka uko yumva, akabibwira urubyiruko by'ibinyoma, noneho urubyiruko rukamiragura gutyo. N'umwarimu uzajya kwigisha mu ishuri agomba gukora attention ku buryo azigisha bya bindi James Kabarebe yavuze, kugira ngo ataza kunyuranya. Kiriya cyitwa CNRJ cyasimbuwe na Minubumwe ubu ngo bazanye ngo igitabo cy'amateka agomba kwigishwa. CNRJ ntabwo ari centre de recherche historique, ntabwo ari abanyamateka. Ugasanga umuntu nka Bizimana wize filozofi muri kaminuza cyangwa mu maseminari akajya gukora ibintu bya droit international ku rwego rwa doctorat, burya ntibazakubeshye umuntu wize amategeko ku rwego rwa doctorat ntabwo aba ari umujiriste. Pardon gato, narindemo. Ntago aba ari umujiriste ushobora kugira kudefanda ro droit en pratique, ntago bishoboka. Noneho mfata umuntu nka Bizimana, ntazi la pratique du droit, ntayizi pratique didroit ntayizi noneho araje niwe muntu uvuga amategeko niwe muntu usobanura amplito amateka abantu bagomba kwiga uri kumva ibintu bipfiri naho ngaho rero usanga nabarimu babuze ya liberté ya de recherche scientifique nayo bagifite ahubwo barigisha ibintu uko ubutegetsi bubishaka FPR yazanye ikintu bise ngo ni leadership academy ya FPR ubwo abantu bose niho bagiye kujya bizamera nka bya bindi by'i Bugande aho mu mashuri yose Museveni yategetse ko bigisha cya gitabo cye cya Mustadi babyita ngo iki Mustard Seed abantu bose bakiga ngaho rero icyo gihe nagira ngo nongereho ko nibyo harimo kwangiza umuryango nyarwanda bawushyira mu buryo bw'imitekerereze imwe la pensée unique iri moins tolérante ariko noneho byagera no mu burezi naho bikazamba kubera yuko uburezi abarimu bambuwe bwa bubasha bwo gutransmeta ubumenyi biturutse mu bwigenge n'ubwisanzuro umwarimu yagombye kuba afite ahubwo bakabanza kureba umurongo FPR ishaka kugenderaho rero urumva ko abanyeshuri bazasohoka muri ayo mashuri ni abapropagandiste aho kuba abantu bashobora gushakira ibisubizo sosiyete n'abanyamakuru rero uretse babandi bifitemo ubumuntu twibuke ko sosiyete nyarwanda irarwaye irarembye sosiyete y'u Rwanda irarwaye irarembye cya kintu cy'ubwoko bwanjye kuregera ingoma yanjye ubutegetsi buhari n'ubwaba reka tuburwaneho n'ubwacu n'iki icyo kintu donc iyo sentiment iracyahari muri benshi noneho kubitaho iyo sentiment igihari y'ubwoko kurebera ubutegetsi buhari ni isura y'ubwoko wongerewe icya kabiri uburezi bwazambye busohora abapropagandiste abo bantu uragira ngo bazajye gutanga iki kuri sosiyete nyarwanda ni icyo kizima bazajya kuyizanira nta gihari ngaho rero icyo nashakaga kuvuga cy'imbogamizi zikomeye wenda nakongeraho kubyo Semana yavuze yanditse turakoze
urakoze cyane bavandimwe Akayezu Valentin ndagira ngo wenda mu kanya ndaza kubaha ijambo mwembi kuko Valentin nzi ko ufite indi gahunda ndaza kubaha ijambo mumbwire icyo twa proposa comme solution kugira ngo icyo kibazo wenda kirangire urutse ko nkurikije ibyo muvuze nk'ibibazo na solution iragoye cyane ariko ku byo mwari muvuze nk'ibibazo nagira ngo mbongereho akantu gato cyane uko byo mwavuze byose ndabyemera rwose ni d'accord hari ikibazo cy'umurage buriya dufite ikintu cy'uko itangazamakuru mu Rwanda ntabwo ryazanywe n'abanyamakuru ryazanywe n'ubutegetsi buriya ikinyamakuru cyabayeho mu Rwanda bwa mbere ikinyamakuru cyitwa Kinyamateka cyazanywe na Kiliziya Gatolika ariko icyo gihe Kiliziya Gatolika isa nk'aho ariyo yoboraga u Rwanda mu buryo bw'ubukoloni donc Kinyamateka bayo bwa mbere nimero ya mbere yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatatu urumva agiye gushyira imyaka mirongo cyenda Kinyamateka yazanywe n'ubutegetsi bw'abakoloni nubwo yari ya Kiliziya Gatolika ofisiyero ariko yazanywe n'abakoloni hanyuma n'iryo zina ubwaryo wumve ngirajya umubwira ko byazanywe n'ubutegetsi iryo zina ubwabwo Kinyamateka biteye kwibaza nigeze kubyandikaho hari agatabo nabyanditsemo Kinyamateka ubundi iteka muzi icyo bivuga ni itegeko giturutse ibwami ni amabwiriza cyangwa itegeko ry'ibwami kera bavuga ko umwami yaciye iteka cyangwa se wava ibwami ukaza wagera mu giturage iwanyu bakakubaza bati ibwami hari amateka ki ni ukuvuga bagendera kuri icyo kintu ubu ngubu noneho iteka uburyo bw'iki gihe ni itegeko bavuga iteka rya minisitiri iteka rya perezida ngira ngo ibyo byose murabizi gufata rero ikinyamakuru cya mbere kije mu gihugu akagita Kinyamateka ni ukuvuga mu by'ukuri wari umuyoboro ubutegetsi bushyizeho kugira ngo bujye butanga amabwiriza ku baturage kandi nk'uko byagiye bigaragara mu maraporo de l'administration belge nyuma y'uko bashyiraho icyo kinyamakuru babigaragaza muri ayo maraporo ko Kinyamateka ibafasha nta nubwo ari bibi ibyo ngibyo rwose kuko n'ubuyobozi bugomba kubikora bagaragazaga yo kinyamateka ifasha muri gahunda za vulgarisation mu by'uhinzi mu by'ubworozi mu byo kurwanya inzara byari ngombwa ariko ntabwo ari itangazamakuru nk'uko turyumva ubu ngubu au centre professionnel muri iki gihe ntabwo ariko bimeze kuko icyo gihe ni ikintu vertical cyaturakaga hejuru kijya mu baturage ni ukuvuga ngo turababwira ngo mukore ibi ngibi urumva turababwira ibi nimuhinge gutya nimworore gutya mutera amashyamba nabyo ni byiza ariko ibyo ngibyo ubundi ntabwo ari zo gahunda z'itangazamakuru uko rero urumva ni icyo kintu twafashe nk'umurage w'itangazamakuru n'icyo ngicyo cyo kubona abategetsi bakoresha itangazamakuru muri gahunda za politiki noneho tubaye nk'abasohoka mu bukoloni tugiye kwinjira muri repubulika twafashe ikintu nk'icyo ikigo cya leta cya mbere cy'itangazamakuru cyashyizweho cyitwaga ofisi y'amatangazo ya leta urumva nabyo turacyari muri ibyo ni amatangazo ya leta nyine ni ukubabwira ngo turababwira ibingibi turababwira ibingibi ntabwo ari ya sanse nk'uko Semana yizi wenda mu itangazamakuru uvuga uti ngiye gukora analyse ngiye gusesengura ngiye kubaza balance nuve ibyo ngiki bambwiye niba ari uku nguku bimeze reka da nk'uko byari bimeze icyo rero nicyo wenda ni uko tudafite umwanya uhagije ariko nicyo ngicyo ni umurage w'itangazamakuru dufite ni itangazamakuru ry'ubutegetsi ubutegetsi rero ntabwo bwemera ko mwaza kubakontoroziza kuko niyo gahunda nyine ni umurage twafashe ni ubutegetsi bubwira abaturage ibi noneho washaka kwitwara nk'umunyamakuru wenda nitwongera kubona akanya tuzabigarukaho ariko abanyamakuru bose bashatse kwitwara nk'abanyamakuru professionnel bagiye bahura n'ibibazo mu mateka y'u Rwanda hari byinshi wenda twavugaho nuko umwanya tutawufite uhagije rero nagira ngo mbongereho ako ngako ku byo mwavuze nemeranwa namwe hari n'icyo kibazo cy'umurage cy'uko dufite itangazamakuru ry'ubutegetsi rikoreshwa mu nyungu za politiki z'abantu bari ku butegetsi icyo gihe ugasanga noneho umunyamakuru aritwara nk'umuntu un agent du pouvoir aho kugira ngo yitware comme un journaliste professionnel kwari ukubongereraho gusa ibindi mwese byose mwabuze turabyemeranywaho
Aniseti Karege hari ikintu ushaka kugaruka kuri izo ngingo wenda ntemeranyaho namwe kuri bimwe nk'ibyo bintu Valentin yavuze ntabwo bireba abanyamakuru gusa bireba abanyarwanda muri rusange yaba abanyapolitiki yaba abo twita
ngira ngo nawe nibyo yavuze ariko komeza ijambo ariko ngira ngo nawe nibyo yavuze muri sosiyete muri rusange ariko asobanura ko abanyamakuru nabo babarirwa muri sosiyete ngira ngo nawe nibyo yavuze ariko wakora
ari ibyo ngibyo twatwemeranye ariko kubivuga ku banyamakuru ntabwo nabyemera kubera yuko nk'ingero zifatika nge nize muri Grand Seminaire buriya byanafashe Dewo ni umunyamateka twigishe critique historique hari aba professeur b'abapadiri batwigishije philosophie politique sociologie ibintu bya communication ukumva ni amasomo meza aryoshye banabisobanura neza ukabyumva ukagira iyo ntuza iyo curiosité justement ya ntuza analyse critique la pensée critique ariko byagera kuri société nyarwanda ugasanga abantu bariheza nta kintu ushobora kuvuga ndabivuga muri rusange no ku butegetsi bwa mbere bwabanje bwose bwabanje bwa Habyarimana ndetse bakayibanda ntago mbizi cyane ariko bwa Habyarimana no kuri FPN Inkotanyi ukabona umuntu ari umuprofeseri nka byanafashe ntashobora kuvuga ati wenda arimo nko kutwigisha wenda critique historique ni nk'urugero akatubwira ati dore ukuntu bafata resource bakaziverifiya bakagira gute akaba atatanga urugero ati reba nk'ukuntu noneho bavuga yuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda avuga ati arimo kubivuga gutya ariko iyo ni imvugo vulgaire y'abantu bakora propagande twebwe dore aho twashyira clichéri kugira ngo ducukumbire turebe ibyo bintu bavuga tubifitiye ibimenyetso tubigize gute ariko kugira muri teori kuvuga iby'ahandi akabintyoza donc ari ari abapadari byose ibyo nibyo rero byishye societe yacu nibyo nyine nibyo dukuriramo ari abo banyamakuru ari abanyapolitike andebere bose ni rivuze umwami hanyuma nibyo wavuze rero noneho mu gitabo cyawe nyine ubuti wakise les médias rwandais toujours au service du pouvoir donc no kuvuga ngo itangazamakuru ibitangazamakuru mu Rwanda bibogamiye buri gihe ku butegetsi nabo banyapolitike bafata responsabilité uzarebe ari imbere y'intambara ari mu ntambara biriya bya guverinoma bagiye bashyiraho z'inzu yacyo z'iki byose nta n'umwe atinyukaga gufata icyemezo ngo atinyuke kuvuguruza ikintu babona gifutamye wenda bagikosore ni bakeya babayeho ariko ni bakeya n'ababikoraga bagiye babikora n'ubu babikora bagenda babikora ku buryo indirect implicit kambahe nk'urugero nka ndamukunda cyane mu buryo buri muntu afite uburyo bwo kuvuga ibintu nka Gasimba François isi harusahuzi murumva ibyo bintu icyo birimo Rugamba Cyprien wavuze ati nta yakanigi kanje n'indege zose zihagarara bavugaga kudenonce ubute derive kuvuga mabi y'ubutegetsi ya sisiteme abantu babamo ariko ntibature ngo babivuge ibyo bintu rero abanyarwanda bafiteho ubushobozi bwo kwinjira icengera bitekerezo nibakenge ubu rero twebwe muri bibinyejana nge niwo murongo wanjye cyokora ari abanyamategeko ari abanyamakuru ari abonya politike bagombye guhindura ikoti bakahindura injyana bakavuga bati ibi bintu kugira ngo abaturage nabo tube turi hamwe reka tujye tuvuga ibintu tweruye tuvuge turabyemeye cyangwa ntibyemeye dutange ibitekerezo bigire ibyo byo kugumiza kujya muri ibyo ngibyo nyine by'imvugo ijimije ababyumva niba cyeya n'ababyumvishije barinumira naho ngaho nagira ngo nkunganire wowe na Valentin
bo murakoze Valentin sinzi niba ugifite akanya kuko nari mbivuze mu kanya wari wambwiye ko ufite indi gahunda neka ngiye kwihutisha ikiganiro kirangire ariko mbasaba mwese mbasaba mwembi wenda mu gusoza ndaza kugira icyo mvuga ku banyamakuru bagiye bahohoterwa muri sisiteme y'ubutegetsi cyane cyane bwa FPR ariko nagira ngo mwembi mbahakanya kubera nyine ikibazo bakafite ikindi gahunda mugire komatere mugire ariko mutanga ubutumwa kuko tumaze kugaragaza yuko abanyamakuru bacu basa n'abadatahiriza umugozi umwe ku mpamvu wenda tumaze gusobanura rimwe na rimwe ari gukoreshwa n'ubutegetsi ubundi ari indonke ubundi ari izindi gahunda zihariye ndagira ngo buri wese afate akanya abahe ubutumwa musoze ikiganiro hanyuma ndaza kurangiza rwose ngira akantu mvuga ku banyamakuru bahohotewe n'ubutegetsi abo nibuka kugira ngo nabo mbarande homage muri uyu munsi twibuka urupfu rwa mugenzi wacu John William Ntwari sinzi ushaka kubanza ngiye kubareka muhani ndayibukuru
ni ugutanga mbaze n'akantu nshaka kubaza Tarisisi kugira ngo wenda mfashe urumva ni mukuru kuri jyewe hari byinshi ntazi nari ndimo ngerageza gusura urubuga rwa kaminuza y'u Rwanda ndeba mu mashami ahari uyu munsi wenda sinzi yamfasha kubimenya cyangwa se nawe aniseti mukamfasha nibwira yuko kera muri kaminuza y'u Rwanda hari amashami yahabaga uyu munsi tutakibona muri tutakihabona kandi bikaba bifite impamvu zabyo amwe mu mashami uyu munsi tutakibasha kubona harimo nk'ishami ry'amateka Departement de l'histoire uyu munsi ugiye munuza muri kaminuza y'u Rwanda nagusha ushobora kuyihabona ubwo ndimo ndashaka kwerekana kwinjira muri icyo kintu cya kindi na jeni tsitaho cy'uburyo systeme yicuburezi kugira ngo izamure abapropagandiste gusa. Navuze muri rusange, ariko noneho iyo tugeze ku itangazamakuru naryo niricika uwo mutego, naryo ryamaze kugushwa muri uwo mutego. Mwahoze mutubwira abarimu nk'aba profeseri byanafashe, hari ba profeseri Gasibirege twagiye tubona, harimo n'abandi benshi rega burya n'abarorankusi buriya witabye Imana wabaye ministre, nubwo nawe yaje kuba umupolitisi ariko ni umwarimu w'umuhanga wari uzwi mu bintu bya
Leta. Ni umwarimu mwiza cyane,
wari uzwi. Ariko abo bose ibintu byagiye bigenda bizamba, jyewe nkavuga yuko FPR hari evenoma yagiye initwaza mu rwego rwo kwica igituri ku itangazamakuru, ariko turarebera umuzi w'impamvu itangazamakuru mu Rwanda ridakora tunabirebera muri sosiyete muri rusange. Urabizi mu 2007 u Rwanda rumaze kuba, ni mu 2007 sinzi igihe rwabaye membre wa Commonwealth, igihe rwinjira muri Commonwealth. Ikintu cyahise gihinduka gikomeye ni iki muri kaminuza y'u Rwanda? Abo barimu bose mwagiye muvuga, barimu bose tuzi bari bakomeye, bose bahise bicazwa mu ntebe, abari bageze mu myaka ikuze bahita binjizwa muri pension. Hazanwa abarimu b'udusoresore bagiye barangiza za doktora, bagiye bohereza hirya no hino mu mashami hirya no hino, kandi benshi ari abakada ba FPR. Ibyo ntitunabyibagirwe. Abantu benshi abakuriye amashami muri za kaminuza za Leta benshi ni abakada, benshi babaye mu gisirikare, ni abakada ba FPR bari aho ngaho. Urumva rero no muri bya bindi no mu mitangire transmission de la connaissance y'ubumenyi, n'icyo kintu cyo guformata ubumenyi kugira ngo babwadabute kuri propaganda ya FPR, cyane cyane ko abantu bayo bose ari bo bicaye no mu nzego z'uburezi hirya no hino, nacyo kirimo. Ubwo hari ikintu nashakaga kukubaza, niba waba ubizi, wenda ukatwibutsa amashami y'ingenzi, ntitujye mu bintu by'amasciences applique n'ibindi, turebe amashami y'ingenzi ari muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu munsi atagihari, nari ndimo ndeba ku rubuga rwa kaminuza, nasanga hari icyo bita School of Law, ubwo ni Faculté de Droit, hakaba School of Journalism and Communication, hakaba School of Social, Political and Administrative Sciences, hakaba na School of Art and Languages. Iyo niyo school nibyo bihari. Noneho bagiye bashinga n'ibindi ku ruhande nk'ibintu bya economy na business bigenda bihari. Hano twabonye ko harimo ishuri ry'indimi. Twibuke ko hari za literature africaine, ibintu bijyanye n'umuco culture, ibintu bijyanye n'amateka. Harimo wenda n'andi mafakulite cyangwa amadepartement yari ahari shobora kuba nazi. Uyu munsi atagihari. Tukibaza kubera iki byakuyiwe. Nuko se bitagikenewe. Noneho amateka y'igihugu asigaye yandikirwa muri secretariat ya FPR. Irusororo bagashyiraho n'andi mashami n'indi miyoboro n'ibyo bya akademi bita ngo za FPR n'ibiki na biriya bintu by'ingando, ugenda ugasanga n'amateka aravugwa n'abantu batabifitemo ubumenyi. Buriya ba Moriki yari umwarimu w'amateka, ntiyayize, ntazire metodologie de recherche mu bintu by'amateka, ntazi uko amateka agomba kuvuga n'iki. Ikintu yize muri kaminuza n'ibyo yize muri yerika by'amategeko, ariko ukabona mu itorero bararimuhaye niwe wirirwa avuga amateka y'igihugu. Ni Babizimana na Uzemba avuga n'abandi n'abandi, abo nibo bagenda bakavuga amateka y'igihugu muri kaminuza. Babarimu b'abanyamateka rezistoriye n'abandi, hari n'abo FPR yazanye nabo b'abahanga bavugwaga n'iki, nabo uyu munsi bicaye badashobora kwigisha. Noneho cya kintu cyo kwinjira muri Commonwealth cyatumye noneho ibintu bizamba, babarimu bose b'inararibonye baterekwa ku gatebe, bizanira utwo twarimu dushasha bari bakuye tw'udusore. Mumbabure kubita utwarimu, nashaka kuvuga udusoresore. bakuye bohereje hirya no hino muri za kaminuza zo muri Amerika no mu Bwongereza y'imyaka 30 n'ingahe ubu nibo bari mu baraho ngaho benshi bananyuze muri za cadership za FPL. Sinzi niba icyo kintu mugitekerezaho. Nagira ngo dufashe ukurikije imiterere ya kaminuza kera nuko kaminuza imeze none tubisanisha cyane n'itangazamakuru urabona bishobora koko kuba umuyoboro wo kubaka abanyabwenge nyabo igihugu gikeneye uyu munsi.
Semana ngira ngo murasa n'abahuza ariko nagira ngo Semana subiza.
Ndumva ikibazo nubwo kibaje nyine biragaragara yuko njye mfite imibonere yanjye y'icyo kibazo. Imibonere yanjye y'icyo kibazo ushobora gufata ibyo twita facilite ukazihuza ariko ibintu bituma. Ariko nk'uko bivuga koko bavanyeho ibintu bifitiye igihugu akamaro. Ntabwo nzajya gutara amakuru ntazi umunyarwanda ukwabaho. Ibyo twita anthropologie. Anthropologie bayivanyeho ntayiriho. Sociologie nayo bayigabanyirije no kumenya uko sosiyete ibayeho, ukamenya uko abantu babayeho, imitekerereze yabo. Nge nuko nsubiza kino kibazo, nge ntabwo nize muri Université y'u Rwanda, ariko nagize amahirwe yo kwiga muri Grand Seminaire, niga philosophie, niga sociologie, niga communication, nge n'andi mahirwe yo kwiga bya journalisme mbyiga noneho ipa. Ibyo ni ibindi. Ibyo bintu rero ayo mashami yose afungura umuntu mu mitekerereze, mu kumenya abandi, mu kumenya system uko zikora, mu kuba yagira ubushobozi bwo kuzicyaha cyangwa kuziha umurongo kugira ngo aho abona zitakijyanye n'igihe zongere zigorore zijyane n'igihe babivanyeho. Ibyo byavuye ku bwa FPL Inkotanyi. Nubwo mbere ntabwo mbyirengagiza. Nubwo mbere byari biriho ariko bikaba ari ibintu teorike, ariko byibuze twari dufite abo bantu batekereza ugahora n'uwo muntu akakubwira ati no bino bintu nubwo ntatinyuka kuba nawe najya kubwira ubu butegetsi ngo hariya bihinduke gutya, ariko akabazi yuko akaba yagenda akaba yakwigira no ku musozi akumva abaturage bamwohereza kuba nka tuvuge nka assistant burgomestre cyangwa kuba prefet n'iki byose gutega amatwi abaturage. Ibyo bintu akaba bizi cyo bivuze. Uzareba ubu ngubu ari prefe cyangwa ari abaki bose ni ba bandi nyine bavuga nka wa mudepite avuga ngo cyuma muze ngo ntize aha ngaha akavuga ngo arakaba iyo akagiye. Ibyo ntabwo bikwiriye umuyobozi. Niba yarize administration yayize nabi. Na administration nabo biga uburyo bwo kugeza ibitekerezo ku bantu no kubahindura. Urumva ntabwo yize noneho na sociologie, ntabwo yize kumenya ako karere arimo kubivugamo iyo mvugo iri bugende, ntabwo yize kumenya abantu aba bantu ko bababajwe n'umuntu wabo ufunze kandi avuka ahangaha yaranahize. Ibi bintu nagombye kubivuga. Ibyo bintu rero ni ibintu bikomeye, ariko mbere nubwo byari bifite umusaruro yuko ugiye gukorana n'abantu mu karere cyangwa muri proje ni gutya na gutya arabizi arabijyana gahoro bigafasha abantu, ntago abyexterioriza nkuko wenda nge mbyifuza, ariko aza uburyo ibintu bikorwa. Ibyo rero babivanyeho. Hanyuma noneho ikindi kibazo cy'ingora abahizi kuri njyewe, nge no gusoreza kugira ngo mbe Anicette Karege yagira icyo abivugaho, ingora abahirizi mumbabare ntabwo ari ukwirata, nagize ayo mahirwe Imana yarabifashijemo, wenda binyuze no mu nzira zigoranye ntashoboraga no kugeraho. Buryo utize ikintu bita filozofi, intekerezo, utekereza, gusesengura, guserengura no gusesengura, ntabwo ushobora kugira ya esprit critique, ya jugement critique, ya pensée critique wavugaga. Ntibishoboka. Niba ngira ngo akayezu niba ndakeka ko wabyize ibyo byose warize filozofi, wiga filozofi di droit, ukiga filozofi di langage, ukumva imvugo zikomoka, ukumva uko zikoreshwa, ukumva ibibazo birimo n'iki byose. Ibyo bintu bigufasha kumenya ukujyana ibikorwa byawe ugiye gukora abakubwiye ibintu kubyakira kugomba no kubasubiza iyo ntuza iyo ntago byigeze byigishwa no kubwa Kayibanda no kubwa Habyarimana mu mbabarire batangaga notion de philosophie nko mu gihe cya FPL inkotanye nze umuntu wabyigishaga ni Izayi Nzeyimana yatwigishije philosophie twigisha na logique ni wabyigishaga wenyine muri université y'u Rwanda ariko akigisha introduction à la philosophie mu gihe cya Habyarimana nzi yuko wabyigishaga ni professeur uzwi cyane baributsa Maniragaba ariko nawe yigishaga éthique notion de philosophie ntago rero ibyo bintu byutabicengemo njyewe ntekereza yuko hari ibintu byinshi uba wirengagije bitanagufasha gufunguka ngo urenge ya mipaka y'umuco dukuriramo wo gukurikira butamba niho njyewe mbitekereza bitabujije yuko n'ababyize muri grand seminaire mu ntuza mu gipadiri kimwe n'igisirikare nabo bakurikira butamba uzabonamo bakeya no mu bapadiri bemera bagatobora akavuga ati oya ibyo ngibyo nabo bakurikira butamba ariko byibuze tufite nk'iryo somo ishobora gufungura benshi bamwe bakava hanga gutyo bigatuma noneho societe igira heterogeneite ni ukuvuga igira abantu batandukanye urabona imico y'abanyagitarama itandukanye n'abaganza itandukanye n'abakiga akaba hagenda havamo abantu bamwe na bamwe ugasanga societe irenze ya mipaka y'umuco dukuriramo ubwo hakiriza naho ngaho naba mpagabi
bora urakoze cyane sema uriya hari wenda utuntu tumwe de précision nuko muri université y'u Rwanda bira bintu bya histoire babishyize muri cyo Valentin yavugaga cya social and political sciences ni nuko niho bigisha histoire ariko nabyo nyine nuko bigisha histoire politique cyangwa se umuntu yavuga nka historiography kuko histoire bigisha ubu ngubu ntabwo ari histoire scientifique nk'uko wenda tuyizi bigisha ibintu by'amateka kandi muzi yuko histoire y'iwacu igenda ishingiye ku butegetsi buriho nk'ibintu abantu bize muri histoire muri za 1890 ubu ngubu ntabwo aribyo byigishwa muri université y'u Rwanda cyane cyane ibirana n'amateka y'u Rwanda nta nubwo bitangaje cyane kuko n'ubundi ni nka historiography ni ibintu bishingiye ku butegetsi rimwe na rimwe bitanahuje n'ukuri ariko dufata refe zabaye twese tuzi ko zabaye ariko tukazazinteripreta ku buryo butandukanye ugasanga histoire nyine igiye ihinduka bitewe n'uyivuga icyo ni kimwe kindi rero wenda semana namubwira ko muri n'abantu batize muri université mbambe muri grand seminaire biga filosofi nibwira ko muri université hose hari notion de philosophie ku buryo bafiteho akantu ariko ikindi nagira ngo rero wenda tutaza kujya impaka ndende kuri iki kibazo kuko
nanjye nabivuze ko hose ari notion rwose notion ntabwo
ari twaza gutinda reka yo kuri cya kinini nabasabye yuko mwembi mwagira ubutuma muha itangazamakuru ryo mu Rwanda rikari uko ryitwara mu bibazo rihura nabyo cyane cyane ariko muganisha njyewe niko mbyumva ariko utari kubyumva na wese icyo kibazo ko niba umuntu agize ikibazo ari mugenzi w'umunyamakuru nawe bikureba kuko bishobora kuzakugeraho ariko tukaba tuzi yuko ubundi yabantu bahuje umwuga bagira sendika zibarengera bagira amashyirahamwe barengera bakabahuje ugupfa no gukira bagombye kurengerana igihe bibaye ngombwa nagira ngo wenda mugire ubutumwa mutanga muri iyo nzira reka mere kuri Valentin hanyuma ndakurikiza Sema
ikibazo gikomeye nyine ni kimwe twahoze tuvuga twatangiriyeho cy'uko igihugu cyamaze kunigwa imiyoboro yose isaba ubwisanzure bw'abaturage yose yamaze gufungwa kuko urebye mu Rwanda abanyamakuru bafite association yabo murabizi association rwandaise de journalistes noneho hakaba hari kiriya kintu kitwa ngo komisiyo harya ngo ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko nabwo wareba imikorere yarwo buriya tugiye mu mategeko yabyo ni ibintu birebire wenda byadufata umwanya tukazabyanariza byihariye tukareba ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda noneho tushingiye ku mategeko arigenga ibyo byazaba ikiganiro cyihariye ariko mu magambo makeya navuga yuko aho murabyibuka za raporo z'i Geneve za buri mwaka ziriya bita Universal Periodic Review UPR bagiye bagira za critique bakora ku Rwanda noneho bakaza kubabwira ngo abanyamakuru bo mu Rwanda nta burenganzira bafite nta bushobozi bafite bwo kwisanzura mu mikorere yabo kuko uribuka yuko hariho ya komisiyo rwa rwego icyo bitagaho Conseil de la Presse ngira ngo basemane bavuye mu Rwanda aribyo bihari byayoborwaga na ba Patrice Murumba ni Murumba wanyibutsa Tarisisi Patrice Murumba cyangwa sinibuka izina rye ariko ndumva ari we wayoboraga
ntabwo ari Murumba ni Patrice irindi zina ntabwo ndibuka na ntuza na Ingabire Immaculée na Rutazibwa Privat
ntabwo ari
Patrice Mureme Patrice Mureme
Mureme ya ni ibintu nk'ibyo urumva ni rwo rwego rwari ruhari noneho haza kugusohoka za recommandations zivuga ko hakwiye kurebwa uburyo hashyiraho urwego rw'abanyamakuru bigenzura urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura rushyizweho rwatangiranye na ba Fred Muvunyi Fred Muvunyi icyo gihe rwose nje twaranaganiriye twigeze kugira échange turaganira nari mfite amatsiko yo kumenya mu by'ukuri uko batangiye aravuga ati twatangiye ari twebwe tubyikoreye ari urwego koko rugomba kuba urw'abanyamakuru noneho turatangira bimeze nka association donc byari type ya association ni ukuvuga bari bashyizeho urwego bararutangira noneho nta stati buriya rugira ntimugire ngo ruriya rwego nta mategeko rufite arugenga ahantu byanditse muribuka yuko ni burya na ba cyuma bigeze no gusa n'ababikomozaho bivugaho bati nta n'urwego ati muzatwereka igazeti ya leta irugenga mu itegeko ry'itangazamakuru
nacyo cyatumye Agnesi asubiza ikarita yabo
ya aravuga ati ubundi mwebwe muduhatira kuba abanyamuryango buri urwego gute ko nta n'itegeko ribitegeka kuko itegeko riravuga ngo hashyizweho urwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko noneho ambiguïté izamo nuko iyo bigeze kwemererwa gukora umwuga w'itangazamakuru twibutse ko inama nkuru y'itangazamakuru bayikuyeho itakiriho ubwo nta rundi rwego noneho bakavuga yuko umunyamakuru wigenga ari uwabiherewe donc umunyamakuru ukorera mu Rwanda ari uwabiherewe uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru rwigenzura uri kumva noneho ikibazo kikaba iki ikibazo kikaba yuko rwa rwego nta tegeko rirugenga reka dufate ngenda nanga ingero ebyiri hari nk'urwego nk'urugaga rw'abavoka cyangwa se urugaga rw'abahesha b'inkiko cyangwa se urugaga rw'abaganga cyangwa se inama nkuru y'abaforomo cyangwa se inzego zitandukanye ugasanga hagiye hashyirwaho n'amategeko azigenga urugaga rw'abavoka rufite amategeko arugenga uko rukora rukanagira na rogroma interne ariko ishingiye ku mategeko ku itegeko ryashyizweho noneho rero ruriya rwego rw'abanyamakuru bigenzura itegeko rirarivuga ngo hashyirwaho abanyamakuru bishyiriraho ubyumve donc ni initiative y'abanyamakuru nta kintu kibahatira gushyiraho urwo rwego ngo abanyamakuru ubwabo bishyiriraho tubyumve ubwo c'est facultatif bashobora kurushyiraho cyangwa se ntibarushyireho ntabwo itegeko ryigeze rigena rivuga ngo hagomba kubaho urwego rw'abanyamakuru bigenzura ahubwo ngo abanyamakuru ubwabo bishyiriraho urwego
rw'abanyamakuru bigenzu yambigite navugaga itegeko rigasubira inyuma rikavuga ngo kugira ngo ukore umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ngo bihererwe ububasha n'inama nkuru y'itangazamakuru ariko hakongera hakanabamo n'indi ambigite yindi ikomeye iyo bigeze turatandukanye umunyamakuru tunatandukanye igitangazamakuru byagera ku gitangazamakuru cyo kigahabwa uburenganzira bwo gukora na ruriya rwego bita rura rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro urwego rwa rura ku bijyanye n'igitangazamakuru umunyamakuru we ahabwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigeze noneho ikibazo rero gikomeye kikabikiye ruriya rwego nta tegeko rirugenga nta tegeko rigena uko rukora nta tegeko rigena ububasha bw'abarugize cyangwa se bw'abaruyoboye bivuze ko ni initiative hagombye kuba tati bikaba bishyirahamwe nka association abantu bishyiriyeho umuryango donc urwego rutegamiye kuri leta bishyiraho akaba stati zayo zigena ububasha intego n'ibindi byose abarurimo bagomba kugenderaho cyangwa se rukagena kugira ngo umuntu abe umunyamuryango warwo agomba kuba yujuje ibi n'ibi ibi byose ntibyigeze bikora noneho rero igitangaza ni uko ruriya rwego rugenda rukiha ububasha rukaba rwakwiha ububasha bwo kwambura umunyamakuru uburenganzira bwo kuba umunyamakuru mu Rwanda bakamwambura ikarita y'umwuga nk'uko nyine banuza nk'aba bantwari banze kubongerera kurenuvera ikarita ibemerera gukora cyangwa se banyensi babona bajujubijwe bati turayibashubije tugiye kwikorera ryatangazamakuru icyo itegeko cy'isengo citizenship journalism citizen journalism niba babyita gutyo simbizi byo bidafite amategeko abigenga umuntu uwo ari we wese yabikora bati tugiye muri ibyo twibera aba youtuberi n'iki nta mategeko abigenga abikurikiza uri kumva ikibazo aho kiri ariko rwa rwego noneho leta iragendera rufata urabizi ko byaravuzwe babarore bariya manda zabo zararangiye banga kuvaho leta ibyinjiramo kabone nta tegeko nta na statisi z'abanyamakuru babishyiraho ariko bakabikoresha mu gihu bakagira ububasha ku banyamakuru iyo rero ni ya mikorere tuvuga ibuza ubwisanzure abanyamakuru ugasanga bo nariri yashyirahamwe ryabo ryo noneho ryo ntirinavuga association rwandaise de journaliste yo wavuga ko imari y'abanyamakuru nta kintu na gitoya ibamariye ntivugwa ntigira gute ntawuzi icyo imaze yewe na ya maison de media media house baba batarisisi barabizi ko bayisize
maison de la presse
maison de la presse mwarayisize urabizi isa nkaho nk'ikintu kiri aho ngaho utamenya icyo gikora icyo kimariye abanyamakuru do kubera ako kavuyo gari nta mategeko asobanutse nta mategeko na association iyo bishinzwe na association nabyo nibikorera mu bwisanzure leta ikabyinjiramo ikabivangavangira gutyo abanyamakuru bakanigwa bakabura ubwisanzure numva rero umunyamakuru kugira ngo azagire uburenganzira birasaba ko igihugu kiba demokrati hakaba environnement démocratique donc urubuga rw'ubwisanzure ruhagije rutanga ubwisanzure ku ari we wese n'abanyamakuru bahari ariko mu mikorere tubona uko ibintu biteye n'umunyamakuru nyine azakomeza gukoreshwa nk'igikoresho reba amaradiyo yose ari mu Rwanda fata nka ziriya za contact FM za ba Rudatsimburwa Albert ubu noneho ngo igomba kuba yarananiranye n'iki yibereye umuntu uraho wibera muri business za FPR sinzi niba radio contact kibaho fata ziriya TV One zabakakuriza niba ari kakurizane hariya bose ni abantu ba FPR ni abakada ba FPR hariya amaradiyo prive yose tubona nta muntu ushobora kubona uburenganzira bwo gukora hari ikinyamakuru kigenga FPR ibigi igikontrola hariya amaradiyo yose nayo abantu n'ubundi begamiye FPR noneho kandi ukaba ubona akora muri style ya business kugira ngo uzabone igitangazamakuru kigenga mu Rwanda gikora mu buryo bw'itangazamakuru koko rigamije gufasha abenegihugu biragoye kukibona kuko naya maradio n'amateleviziyo yose ashingwa ubona yuko ari cyo bita business journalism donc ni journalisme ya business yo kwikorera business idashobora kugira ikimarira mu guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Sinzi wenda Tarisisi niba naho nibeshye yanyunganira aho ngaho nge ntabwo ndi umunyamakuru w'umwuga ariko nshobora kubikurikirana mbirebera mu mategeko ashobora kuba agenga urwo rwego.
Reka numve niba Semana ari bugire icyo avuga kuri ibyo kubaye nk'umwenteripera. Nta gihari nawe yatanga ubwo butumwa twashaka kugenera abanyamakuru mu Rwanda, hanyuma mwembi naza kubasaba ko musezera kubadukurikira kuko turi ku musozi w'ikiganiro. Ijambo ni irya Tarisisi Semana.
Ibyo Valentin Akayezu avuze nta kintu navuga nongeraho, ari bireba mu ndorerwamo y'amategeko kandi ni specialité ye. Njyewe iyo haza kuba ikintu mbona mu mategeko nari kukimubaza, ndabona ibyo bintu arimo kuvuga koko nibyo twarabishyize ubu ngubu nibyo bigihari. Ibyo yita ambiguïté nyine ni urujijo. Tujye tugerageza no kubwira abanyarwanda kuko bose ntabwo bazi icyongereza, ntibazi igifaransa. Mbikomeho cyane ni umuco, ambiguïté ni urujijo batera ari mu batangazamakuru ndetse no mu bandi bavuga bati uno muntu ko bamufungiye gusa. Ntaki rwose nongeraho, niko bimeze. Ubwo noneho ndagira ngo ntange ubutumwa bwanjye bwa mbere ni ugufata mu mugongo birumvikana umuryango wa William John William Ntwari, si uwa mbere si n'uwa nyuma. Bivugiye iki? Hari abamubanjije bapfuye muri ubwo buryo, kugeza na n'ubu tutarabona taratwereka bati dore uwakoze ayo mahano, dore igihano yahawe. Abo mu muryango we batigeze babona indishyi cyangwa se ngo babone bahabwe iby'amategeko abagenera, kuko indishyi y'umugiba nibura impozamarira, niko navuga. William rero nawe si uwa nyuma, si uwa mbere si n'uwa nyuma, kuko inyuma ye hari abandi. Nabyo ibyo mwavugaga ngo yari ari ku rutonde, hari abandi bari bari kumwe ku rutonde. Muri abo bari barimo ku rutonde harimo na Agnes Uwimana Musi. Uyu munsi nakurikiye ikiganiro cye Musi byavuga, na hari umuntu twari turimo kuganira w'umunyamakuru muri Kigali, ndavuga birashoboka yuko umuntu bari mu buryo butamwemera kuvuga ibintu yisanzuye, ariko nanone aho kugira ngo uvuge ibintu by'amacuri by'amatakira ngo bakwicicikira ko yagiye avuga ibintu byinshi ntagiye atanga na gihamya, akavuga yuko William yabaye ngo umusirikare yize muri eso. Ibyo ntabwo ari byo, ugereranyije imyaka ye ukagereranya n'iki byose. Njye nabaje n'abantu twiganye bashoboye kwiga muri eso kuri iyo liste, ku mariste y'abantu basohotse muri eso ntabwo ari byo. Yafashe rero gufata ubwo ndimo kwenteripera cyangwa se gukebura abanyamakuru bagenzi banjye, niba utazi ibintu icecekere utegereze ushakishe, niba udafite n'uruvugiro wicecekere ariko we gutangaza, kuko ibi bintu dutangaza bitugiraho ingaruka nyuma yabyo. Nk'ibintu Uwimana twemera yahuye n'ibibazo by'iki byose atangaza, akajya gufata ibintu byo mu gihe agafata muri terms akagenda kari ibyo avuga na rushyashya, uba wishyize mu kagozi k'amateka, kagozi k'amateka utazasohoka. Komeza wicecekere kuko wenda uvuze urugero cyangwa niba utazi ibintu icecekere, ariko niba biguhatira kubivuga byarutwa ahubwo nuko wakwicecekera ukemera ubwo butwara ukabugira bakagukoresha icyo bashaka. Ni umwe mu banyamakuru ndimo gukebura ariko n'abandi nyine ubwo barabyumviraho. Hanyuma noneho ibindi navuga ni ibyerekeranye n'imikorere, gushyira hamwe kw'abanyamakuru nyine mwabivuzeho, ntabwo ari iby'uyu munsi rega. kuko ibinyamakuru byose ngira ngo Anicet Karege yakoze muri kiriya gihugu uzitangaza amakuru niko tumeze nyine society irimo ibice bingahe waranabyanditse mu gitabo cyawe Le Media Rwanda toujours au service du pouvoir no kuvuga ngo ibitangaza amakuru by'u Rwanda buri gihe mu nkweto z'ubutegetsi buriho hari ababusingiza hari n'ababugaye niko tumeze rero nta gishasha ntuzategereze rwose Valentin ntuzategereze niba waranabyibagiwe Anicet Karege ntuzategereze yuko abanyamakuru bazashyira hamwe ngo bavuge bati noneho dutabarane nubwo turi muri ayo mashyirahamwe avuka nabyo haba harimo abo bantu bakurura bavuga bati ugomba guceceka biriya bintu ubutegetsi ntabwo bushaka ubundi ukavuga ati ngo tugomba kubivuga ibyo rero ni kamere muntu ni kamere y'itangazamakuru kandi ni bituma noneho tunakura ahubwo noneho abantu navuga nti aho hantu niho ruzingiye ni ukuvuga abantu batinyuke bavuga ibitekerezo byabo ibyo butegetsi abagenzi bawe bandi batagushyigikiye bakubwiye bati aho ngaho uratana aho niho hazadufasha kugobotora itangazamakuru mu minwe y'ubutegetsi buriho kuriho umurongo w'ubwisanzure no gufasha abaturage kuko abaturage icyo gihe bazihitiramo bavuga bati tuzajya tujya kuvugira kuri iriya radiyo cyangwa kuri kiriya gitangazamakuru muzarebe hari ku gihe cya ntuza cya cyuma hasani byatumye nkora retrospection no kuvuga subira inyuma ndareba koko natwe uko twakoraga bavuga abaturage bavuga ati radio Rwanda yuje televiziyo Rwanda nayibwira iki se iyo mbivuze ntago ibitangaza iragenda ikabibika ikabicamo urumva bahaga amakuru cyuma wakagenda akabivuga niko natwe tuba tumeze mu museso ibyo rero ni uburyo bwo gukura mu mitekerereze no mu myuzuzanyire hanyuma noneho icyo nafatiraho ngaho nuko wowe urimo gukorera muri uko kwaha k'ubutegetsi hari igihe ubikoreramo urimo gushaka amaramuko ibyo turabizi nakoranye n'abantu benshi icyo gihe rwose umutima wawe ntukwemerera gusohora ibyo bintu kuko baraguca ku mugati ariko hari abantu baduhaga amakuru akavuga ati iyi nkumi ntiyasohoka iwacu ariko mwebwe ndabizi ko mwayisohora akaza akayiguha urumva abazanye umuganda we kandi natwe twarabafashaga ntituvuge amazina yabo n'ubu bamwe turacyari turacyashyikirana turabikirana ibyo ngibyo ni ibisanzwe byo kugira ngo abantu babungabungane ariko noneho abanyamakuru muri ubwo buryo bagerageze kuzuzanya batinyuke bavuge umurongo arimo nk'uko Ntwari yagaragaje umurongo arimo abandi nabo basingiza ubutegetsi bikurunge bapfukame bagire gute bajye mu ivu ariko n'abandi ku rundi ruhande bagaragare icyo nicyo nifuza yuko sosiyete yacu ishobora gukora hanyuma noneho nibyo bizatuma n'izo association nubwo harimo intambara nyine izo association z'abanyamakuru zishobora kurenga iyo ntambwe bavuge bati mwebwe ibyo bintu ko murimo gukuramo bijyana mu nda y'ingoma twebwe twatugize reka turebe logiste miriye ni ukuvuga hagati turebe abantu b'inyangamugayo batujya hagati bakavuga bati ibi bintu izo association twishyiriyeho muzireke zikore mu bwisanzure twese tubibonemo aho rero ntabwo turahagera bizadutwara igihe kinini cyane kandi n'abandi byabatwaye igihe kinini ndumva ari bwo butumwa naba ntanze kuri urwo rwego hanyuma noneho nkagaragaza ikindi cya nyuma cya gatatu ngiye kurangirizaho abantu nyine ibyerekeranye no kwifatanya nibura n'umunyamakuru niyo waba ukorera ubutegetsi cyangwa se niba waba wifitiye intege nke zawe kamere yawe udatinyuka kuvuga ibitekerezo uvuga uti bitanturukaho wa muco twatojwe cyangwa harimo n'izo nyungu zawe zo kuvuga ngo mbone umugati w'umuryango wanjye cyangwa nanjye gerageza rwose kwifata natangajwe ni umunyamakuru mvugana n'abanyamakuru nandikirana n'abanyamakuru benshi batandukanye ngiye kubasomera nk'ubuhamya bumwe nasabye umunyamakuru hari n'abandi cyo gukora ariko nguyu umuntu nemeraga kandi n'ubu ndacyamwemera afite umurongo afite intege nke ntago mbabwira izina rye ariko byantangaje kuba atifatanya n'abanyamakuru cyangwa ngo agire n'icyo bita deontologie journalistique no kuvuga kurenga ibiriho by'ubutegetsi cyangwa se by'akababaro nkorere mu murongo mbonezamwuga umurongo mbonezamwuga ni icyo navuga namwandikiye nk'ubutumwa ndamubaza nti ese wa namwandikiye ejo nti ushobora kumbwira koko uyu munyamakuru wacu mugenzi wacu niba yitabye Imana hanyuma noneho hose aransubiza bidatinze ko yansubije arambwira ngo nibyo koko cyane rwose urumva yabivuze rwose nta nakababaro karimo nge nanariza n'intuza n'ubutumwa umuntu aba mpaye ngo cyane rwose urumva nta kababaro afite n'umunyamakuru usanzwe nyine ariko ntabwo nanibyiteze hanyuma noneho ndavuga nti yo biratangaje tuje agasaro k'ijwi rya rubanda ngo ndabasomera ibyo namwandikiye byose ariko simbibasomera ariko ndabasomera iby'ingenzi ntidutangaje agasaro k'ijwi rya rubanda namwe ni ukwitondera ibishobora kubabaho arambwira ngo impanuka se ntacyo wayikoraho abanjyanye noneho ku isahani ngomba kumubaza ibibazo kugira ngo numve niba hari ikintu arimo gukora kugira ngo amenye urupfu rwa mugenzi wacu uko rwagenze ndavuga nti impanuka itagira igihamya koko noneho byongeyeho impanuka itangazwa nyuma y'umunsi cyangwa iminsi ibiri umuntu yageze muri morgue yageze mu buruhukiro ko mutavuga se mu bitangazamakuru byanyu urupfu uko ngo mwerekane ko abanyamakuru turi mu kiriyo cya mugenzi wacu ndetse twifatanyije n'umuryango we tumenye ugumize mushakishe noneho na circonstance ni kurya uburyo uwo muntu yakoze amaxida byagenze gute babigizemo uruhare n'abahe biratangaje yansubije ngo ubimenye ute niba se tutabivuze namusubije nti ndakurikira ibitangazamakuru by'aho ngaho byose ntakirabivuga kandi ntacyari cyakabivuze byo noneho arambwira ngo ubizi ute ngo umunyamakuru mukuru nkawe ngo ntavuga gutyo urumva ibyo bintu ndimo kumuha piste y'ukuntu abantu bashobora gukora bashobora kwifatanya n'umuryango no kumva nyine bwa bumwe Anicet Karege yavugaga ati kuki abanyamakuru badashyira hamwe ngo umwe niba bavuyemo bamenye ukuntu birundarunda baba bari hamwe bafatanye mu muryango we ndetse barebe udupfubyi asize se twadufasha gute ese ibi bintu bidasobanutse muri uru rupfu rwe ruje ese hari ubwo dushobora kuba twafata initiative twafata iya mbere buri muntu wenda mu kitangazamakuru cye cyangwa se ku giti cye akajya kureba uko byageze urumva abantu uko tumeze abasubiza intuza ni ibintu rero bidasanzwe kuri njyewe byerekana sosiyete nyarwanda aho igeze ntabwo ari abanyamakuru gusa byerekana sosiyete nyarwanda aho igeze umuntu ni nk'igikoresho kigiye guto bigeze kuri urumva rero deontologie ibyo bindi byo kwishyira hamwe by'amasosiyasiyo ntacyo bikivuze ariko nkashimira n'abandi bavuga bati ntibimvaho hari abandi nabo bambwiye bati yewe se none reka tumusengere nta kindi nta kundi twabigenza reka tumusengere ahubwo dusabe abantu be kumukurikiza imijugujugu ibyo niko sosiyete yacu imeze nkasaba rero abanyamakuru yuko byibuze lo minimum ni ukuvuga ikintu cy'ibanze gihari kwifatanya nibura n'umuryango we niko sco na pere les imperatifs culturels et sociaux ni ukwifatanya emoro ni ukuvuga iyo umuntu yitabye imana mu muryango nyarwanda bifatanya n'umuryango we niyo mwamufite ibyo mupfa niyo mwaba mutatekerezaga kimwe nibura ukerekana yuko umuherekeje kandi koko ubu muherekeje nta handi muzongera guhurira kuri bya bibazo mwapfaga uretse ko n'uyu nguyu abangaba n'abandi mukuvuga ntacyo bapfaga ariko byibuze ukarangiza ibyiwawe by'ingenzi kuri ubu buzima bwo kwisikwa kuko nawe ntaguzi ikigutegereje ibyo bintu rero byo kuherekeza umuntu mu cyubahiro kumwubahiriza ndetse no kwifatanya n'umuryango we ni za imperatifu socio moro ekiturere watakaje ntabwo mbisubiramo n'ibyo y'amasomo twavugaga Valentin yavugaga nyine ya anthropologie sociologie byose byatakaje ni agasaro twatakaje mu gusoza rero nasoza mbabwira ngo twisubireho nibura tugarure ubumuntu yaba ari abanyamakuru yaba ari n'abaturage basanzwe hanyuma icyanyuma nasorezaho kugira ngo nsubize ijambo Anicete Karege wayoboye kino kiganiro ndagira ngo namwe mbakebure Valentin ubanza ari we wanabivuze ariko Anicete ntabyavuze ariko nawe ni ukubera akababaro ndabizi ntago ntwari ari we wa nyuma ntabwo ari we munyamakuru wa nyuma professionnel hari n'abandi ubwo twakora iki kugira ngo nabo bataduca mu myanya y'intoki nk'urugero nabaha ni uwo nguwo nyine Agnesi w'Imana ni professionnel nubwo nyine sisiteme akoreramo yakoreramo butamworoheye nababwira n'ibintu ndimo gukoraho ubushakashatsi nawe ndabivuze ku mugaragaro kugira ngo abantu babimenye muri association Union des journalistes rwandais en exil dukora ubushakashatsi hari n'undi musesenguzi kandi w'umunyamakuru Karegeya nawe baramugira amajanja ejo bundi yatunze agatoki Leta y'u Rwanda ko yanyuze muri isesengura rye yakoze yerekana Human Rights Watch iriya raporo yayo avuga ati ntacyo nayinengaho ibyo uvuga ni ukuri kwambaye ubusa uwo nawe ari ku rutonde nubwo bitarajya hanze ari ku rutonde rw'abantu nawe bashobora kunyuza mu ryoye ni ukuvuga rero aho niho nagiraga twe kwihebura turababaye nibyo koko avalante turababaye nawe Anicete Karege n'abandi bakunzi ba radio iteme n'abakunzi b'ikiganiro cyawe twe kwihebura hari abandi banyamakuru professionnel bagihari kandi hari n'abandi bazavuka nasoreza aho ngaho mvuga ni kwikubita agashyi kongere turebe tugire ubumuntu
Bo murakoze cyane Valentin Akayezu na Tarcisse Semana na mwanyu tubanye mu kiya sindi buhakanya ko gusezera ariko ubwo ndi permeta gusezera mu izina ryanyu ibyo mwavuze byose twabyumvise kandi murabahanga murabagabo murakoze nari nateganyije wenda ko naza kwibuka kuri uyu munsi twibuka urupfu rwa mugenzi wacu John Williams Ntwari ko na kwibuka n'abandi bantu b'abanyamakuru bazize amaherere nk'ariya ari abafunzwe abirukanwe ku kazi ku buryo budafututse ari abishwe kuko nabo barahari benshi nibura ku butegetsi bwa FPR niho nashakaga ariko nanone kubera ikibazo cy'umwanya ntabwo tugiye kuvuga amazina yabo gusa buri wese aho hari uko tuhari twebwe wenda Valentin Akayezu Tazisemana ari ngiye wari n'abadukurikiye buri wese azi abantu bagiye bazira ibyo bintu uyu munsi rero nagira ngo tuharire kuzirikana abanyamakuru nk'abo ngabo bahuye n'ingorane nongeye kubashimira rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nakirangiriye Tazisemana na Valentin Akayezu mwaganiriye neza nibwira ko tuzagira undi mwanya wo guhura tukongera tukaganira kuko muganira neza kandi muri abahanga rwose numva uwo mwanya nzongera nkawushaka nagira ngo rero nongere nshimire abariho dukurikiye bose nshimire abagenzi banjye bo kuhanga bw'ibyuma nshimire abayobozi ba radio iteme n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka baduhaye aka kanya ko kugira ngo tubashe kuvugana nongere nihanganishe umuryango wa John William Ntwari nihanganishe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda nubwo wenda bamwe muri bo basa aho bitabareba ariko mwese abantu babarwa n'urwo rupfu turi kumwe kandi mukomere ubwo rero naho kwa mbere w'icyumweru gitaha ku munsi w'ikiganiro rwatubyaye nk'uko bisanzwe ubundi nongeye kubaragiza nyagasani gukomere imana barinde
oya ndabyanze ushimuta usoza uceceke ukene ntuvuge upfusha uwawe ntumushyingure ntumuririre oya oya ndabyanze
kubaho nariho nanze kubimbi Rwanda nanze kubonyorwa nkubitwara nanze no kuba kagahumeka nanze guhora niho n'ijambo nanze rwose kuba nibindeba gusa na kindi se waze nanze kwezwa hanze y'Rwanda nanze kwishira abaroti n'ababisha nanze kuba inyundi ho ndabeza nanze gukoreshwa mabi yose nanze kwitarukanya n'abanje nanze no guterana abatotezwa gutera n'u Rwanda nanze kubimbwiza murongo nanze kubigisambo kintore nanze no kubintore inda nanze guhabwa ibyiza bihehe icyo gisiga cy'urwara rurerure niyemeje kurwanirira u Rwanda niyemeje no kuzarukira niyemeje kutabura kwitabaro niyemeje gukomera ku muheto niyemeje guhashya umubisha
Dance, 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 dance
niyemeje kwinjira mu runana.